Kabaru mojo no macha windiri dum ni. Macha simore go. Aska Yesu Almashihu, tanum Dauda, tanum Ibrahima nani. Ibrahima dany Isaga. Isaga dany Yakuba. Yakuba dany Yuda ebibbe warbe watbe. Yuda dany Fares Esara, dandibe etamar. Fares dany Eserom. Eserom dany Aram. Aram dany Aminadab. Aminadab dany Naason. Naason dany Salmon. Salmon dany Boss. Dandimo e Rahab. Boss dany Yobed. Dandimo e Rut. Yobed dany Yese. Yese dany Dawud Lamdo. Dawud dany Suleimani. Dandimo e Jom Sud Uriye. Suleimani dany Roboam. Roboam dany Abia. Abia dany Asa. Asa dany Yosafat. Yosafat dany Yoram. Yoram dany Ozias. Ozias dany Yoatam. Yoatam dany Akas. Akas dany Ezekias. Ezekias dany Manase. Manase dany Amon. Amon dany Yosias. Yosias dany Yakonias. Ebibbe warbe watbe e jamanu bo Yahuda en kona para Babylon o. Tiagal ndebe kona faade Babylon. Yakonias dany Salatiel. Salatiel dany Sorobabel. Sorobabel dany Abiyud. Abiyud dany Eliakim. Eliakim dany Asor. Asor dany Sadok. Sadok dany Akim. Akim dany Eliud. Eliud dany Eleasar. Eleasar dany Matan. Matan dany Yakuba. Yakuba dany Yusufa. Jom galle Mariam. Ko on Mariam jibini Yesu biyetedo Almasihu o. Dum non tugude be Ibrahim ha yetti Dawuda hawrata ko yontaji sappo e nay. Tugude Dawuda ha yettinde Yahuda en kona para Babylon hawrata ko yontaji sappo e nay. Tugude de Yahuda en kona para Babylon ha yetti Almasihu o hawrata ko yontaji sappo e nay. Yesu Almasihu o ko ni jibinira yumma makko hono Maryam ko jamjamo Yusufa wonno hade makko resede ruhu cenido o wadi mo korido. Yusufa jamjamo makko de wonno ko neddo pewdo anyi bonnude inde makko miji serdembo taw hay goto tinani nedum woni e miijo makko malaika jomirado feñanimbo e koydol wimo
an Yusufa tanum Dawuda woto hul hurtinde Mariama ngati bingel o sawingel iwi koy ruhu cenido maw jibin biddo gorko nginnira dum Yesu ngati ko on jogori dandude lenyul mum e bakkatuji mum
dum fof ardi ko bele dum do ko jomirado o rewnuno e hunuko annabi o ina timma
ma bomrindi bam redu jibin biddo gorko maw innere Emmanuel
dum firtata ko Alla ina wondi e men. De Yusuf fini wadirino malaika jomirado yamirino dum ni o hurtini Maryam kono rendane mum leso hande jibini biddo gorko o inniri dum Yesu macha simore didi Yesu jibina Bethlehem e der leydi Yude e jamanu lamu Herod jom ganne en gummi funnage ngari Yerusalem debe ngari be bi
onto lamdo Yahuda en jibina do joni o woni
minen dey ko min yibe hodere makko demin goni funnage de amin ngari sujjandemo
on kabaru jibi hakkille Herod kanyum e Yerusalem nabe fof o noddi ardibe yettinobe sadakbe e sariyankobe be fof o namni dumen holito Almasihu o futi jibinede be bimo
ko Bethlehem e der diwal Yude gati ko annabi o windu no ko nani an Bethlehem leydi Yuda laabi awona wuro burungo jasde e gure Yuda mawde gati ma gardo toro yaltu e ma jogordo aynude Israila en yimbe am
e der dum Herod noddi jom gande en be e cuudor namni dumen ben pamni bo saha bo hodere de feñi o jagal mum onelibe Bethlehem o wiibe
jehe kumpitoydon ko faate cukolel gel ha laabe don son jitingel tintine kam bele modo yaha minne mi sujjana gel
den be nani ko lamdo haali ko bi pokkiti tan hodere de be jino de be ngoni funnaange de ardibe den de yettima do cukolel gel woni do de dari de be ji hodere de be jogi hen weltare maunde be naati der galde be ji cukolel gel ina wondi e yumma mum hono Maryam be turi be cujjani gel be jaltini jawdi mabbe be teddiniri gel kange e ciuraawi e mir ciagal dum Allah hoyditini be wato be dutto to Herod be defti lawol gongol faade leydi mabbe de be jehi malaika jomiraado feñani Yusuf e koydol widum
ummo yettu cukulel gel e yummum dokku ca misira keba ton haande bimami ya artu kala ngati Herod koko jogori yilade cukulel gel ngam wardi dum
Yusuf ummi nayi cukulel gel e yummum der jamma wonayi misira o hebi ton haande Herod mai mele dum do ko jomiraado o rewnuno e huno ko annabi o ina timma
mi noddi biyam yo yaltu misira
ne Herod tini jom gande en be ko jamfibe dum laawi o fawi e saha mo be kalannomo o o wadi yimbe yo markal cukilel gorel jaarawel duubi didi fayi les gongel e Bethlehem kanyum e diwan mum e on saha dum do ko annabi yeremi wino timmi
lukali nanama rama wondude bojji e kamtaaji karakel woyata bibbe mum ronkama yo hakkille makko de ngati be natti
ciagal nde Herod mai malaika jomiraado feñani Yusuf misra e der koydol widum
ummo ruttin cukolel gel e yummum leydi Israila sabu yinobe ittude wonki maggel be mai
Yusuf ummi nauti cukolel gel e yumma mum leydi Israila kono nde o nani Arkelewus lomtima bam mum hono Herod wonti lamdo yude o huli yade ton e der dum Allah hoyditinimo o yehi diwan Galile o hodoy wuro wetengo Nazaret mele dum do ko annabaabe be mbino ina timma
ma o wi e Nazaret najo
Matia simore tati e on jamanu yaya baptiso o feñi o yenat no ko e der jereende yude o mo wiya
battede koy mon ngati lawmu asman battima
ko kanko woni bo annabi Ezai wiyatno
ko daande gullowa der jereende ina wiya pewne lawol jomiraade ngol mbadane mo lappi portidi
yaya jogino ko witte cañiraado lebi ngelobo te ina dadino paftol nguru ko wurno ko bappati e njumri ladde Yerusalem naabe yude naabe e daane ma yurdan naabe fof ina jahanno to makko o baptise dumen der yurdan taw ina qirlito bakatuji mumen nde o yi farisaen e sadusaen hewbe ina ngara baptisede o wi dumen
to he bonde holi tintin on odon mbaawi dadde nyaawore jogornde ardinde bade golle kandude e waataare monde woto miijo de wiide e koy mon tani amen ko Ibrahima ngati mbodo we on Allah ina waawi wattude de do kaaje besngu Ibrahima hankadi jamberinde fawaama e dadi ledde wadde lekki fof ki jibinta bibbe mojjube soppete wedde e jengol min baptisatmi on koy ndiyam ngam hollirde on battima koy mon kono garowa ciagalamo ko on buri mi sembolinde mi handani hay e bortude pade makko on ma baptis on e ruhu cenedo wondude e jengol o ma jogi nyorgo e jungo makko ma o wes gergal makko o rendina gawri makko e der faawu o doppo gufidi e jengol gol nyifata
nentan yesu ummi galile ari yurdan to yaya mele yaya ina battisa dum kono yaya sali wimbo
bele wona ko min foti arde e ma yo a battisam an gara
yesu jaabimo wi
jab woro non e o saha ngati ko non timminirten ko alla yamiri ko fof
den tan o jabi den yesu battisama jengi don e ndiyam he tan asaman udditi o yiruhu alla o ina jiporo no fonduni ina juro e makko den tan sawto ummi do asaman wi
odo ko biyam mo kursinmi mo chubi
macha simore nay e on saha ruhu o nawi yesu der jerende bele iblisa ina jari bodum o hori jammaji chapande nay e nyalawmaji chapande nay cagal dum o heydi jaribto do battimo wimo
shota yi kwa bi alla yamirde do kadi on tumoro
kono o jaabimo o wi
ina winda neddo wana burtan wurata wurata ko kala hala ngummi kay alla
cagal dum iblis naymo to der wuro seningo to darne mo dow cebette galle alla o wimo
shota yi kwa bi alla tiu payai leidi gati ene winda o yamirante malaikaji makko kadi ma di tambe e jodi majji woto ama virgitate e haere
o wimo
ina winda kadi a jaribta ko jomirado allama
iblisa nayimo kadi dow haere towde no fewi hollimbo dowlaji aduna di fof e darje mumen wimo
mami rokke dum do fof so tawi a jabi su jantemi
o wimo
wodditomi seitane gati ina winda ko jomirada alla ma tan tujjanta te ko kanko tan ndewata
don tan iblisa woppimbo e on saha malaikaji battimo ngoni e sarwude mo den o nani yaya jaggama sokam o fayi galile o eggi nazaret o hodoyi kafarnaum e dane wenundu e der diwan sabilon kanyum e neftali mbele dum do ko annabi esai wino ina timma
lady sabilon e lady naftali diwan dane wendu taggal maaya yurdan galile kodir ko be gona yahude en lenyol gonnangol e nibberengol yi annore maunde wonnobe leydi cakkindi belu mayde be annore yayni me do muen
tuginden yesu fuddi yenude ina wiya
baccode ko hemon gati laamu asaman badima
o moyahanno e dane wendu galile he o yi worbe dido minirade mawnira kono simon biete do pierre e andere minyum ina beddo mbala e der wendu he ngati ko be subalbe o wibe
ndewe e am mi watta on awobe yimbe
don tan be ngoppi sakitaji mabbe be ndewi e makko de o benni yeso o yi kadi worbe dido wotbe bibbe sebede kono yaquba e yuhanna minyum be gonno ko e der laana kambe e bab mabbe sebede abe pewno sakitaji mabbe o noddibe don tan be goffi laana ka e bab mabbe be ndewi e makko o sori galile ombo jangina e der batirde ombo yeyna kabaru mojjo patude lamu alla o kadi ombo sellina yimbe kala nyabbuli e kala rafiji inde makko mauni e der siri o addana kala wondube e nyabbuli e musoji molaabe seydeneji e yanobe koye kanyumen e wofdube o sellini dumen yimbe hebe de makko gilay galile naabe ha e diwan chahe sappo naabe ha e Yerusalem naabe ha e yude naabe ha e chagal yurdan naabe macha simore joy ne o yi ngal diddal o ngabbi do haire o jodi ton al mubbe makko be pay e makko o woni e janginde dumen e dido konguli
mal wodani heptinbe berde mumen miskinagal mumen be ngati ko ben jey laamu asamangu mal wodani sunibe be ngati ma alla deynu berde mumen mal wodani yankinibe be ngati ma keb leydi ndi mal wodani yanbe hege e dom ka pewal be ngati ma kar dom dita mal wodani yurum derbe be ngati ma alla yurmo dumen mal wodani laabe berde be ngati ma ji alla mal wodani addobe deejre be ngati ma noddire bibbe alla mal wodani leptirtebe pewal ngal be ngati ko ben jey laamu asamangu mal wodani on so tawi odon jenne odon lepte te odon takke bonandeji mbadi kala sababunde am kala de dum hebi on beltode hen chumbon sabu jenaari mawdi ina fada on do asaman gati ko hono non annabaabe adibe on arde be leptirano ko onon goni lamdam aduna kono so tawi lamdam suiti holi ko safnata dum dam nafata hay hunde dam wawata tan ko weddede e jinde yimbe jabba e majjam ko onon goni foire aduna wuro daringo e dow haire wawata sudade lampa hubbetake ha gasa lahal hippe e mum kono ka liggete ka yayino kala gondo e suudu he ko hono non foire mon foti yayino rade e jese yimbe bele ina jiya gede modde de badatonde mawnina baba mon gondo dow asaman on wata cikke addimi ko momtude sariya o e jangde annababe de mi arani momtude de ngarmi ko timminde de e gongo modo wi on leede asaman ma pirto kono wana tobbel burngel famdude wana masel burngel famdude momtetaake e sariya he haande fof timmi ko dum wadi kala gofdo burnde famdude e jamirooje he rutti kadi jangini wodbe yo mbadir non ma won burdo famdude e laamu asaman he kono kala dewdo sariya o rutti kadi jangini wodbe yo mbadir non ma won mawdo e laamu asaman he gati bodo wi on so tawi on burani sariyan kobe be e farisa en be feewde on natata muk e maggu on nani taniraabe men biyanoma woto war hore kala bardo hore darnete e yeso nyaawo kono min bodo wi on kala pinnudo faade e bandum ma darne e yeso nyaawo kala biido bandum an ka humam binne ma darne e yeso nyaawirde towne ne kono kala biido bandum an ka huywere handi ko e naade jeyngol jahannam den non so tawi a ari e sakkorde ngam wadde sadak a siftori don bande ina jogani ma mettere woppu don sadak ma njaha ko adi fof hawritoyde e bande o nde puddoda artude cakkoda so tawi wodi kalmisiido mo ngam nyamande odon yaada nyaawirde yawno beldita e jomum hade mon yettade bele woto waddema e juude nyaawobe on wadma e juude garde beddeda e kaso e gongo bodo wima a yaltata muk so wona ne jobda nyamande ma ha timmi on nani wiyama woto jin kono min modo wi on kalandardo debbo muuya dum jini e der bernde mum den non
so tawi ko sababu de yitere ma nyaamere nyanirta e bakkat lokninde meddoda was de matergal gotal buri e ma banduma fof no fotirno wedde e jahannama so tawi ko sababu de jungama nyaamo nyanirta e bakkat tajgo meddoda was de matergal gotal buri e ma banduma fof no fotirina ta jahannama wiyenoma kadi kala cerdo jom suudu mum yo tottudum bataake cergal kono min bodo wi'a on kala cerdo jom suudu mum taw jom suudu o fijani libidum e jina so jomum restama te kala destudo debbo cerado jini kanyumne onnani kadi tanirabe men biyanoma woto nyamtu wondore ma timminde e yeso jomirado o kono min bodo wi'a on woto gonde hay saha goto woto gonde wona e inde asaman ngati ko jappere alla wona e inde leydi ngati ko pawirgal njaabordi makko wona e inde yerusalem ngati ko sare lamdo mawdo o woto wonde e dow horema ngati awawa wattude hen haylebol gotol danewol walla balewol yo e mon won e ala mon lato ala kala ko beyda hen iwi koy bondo on nani wiyenoma yitere e yitere nyire e nyire kono min modo wi on woto darto de baddo on ko boni so tawi wodi pido mo hello e hakkille nyaamo accu dum fiima hello e hakkille nano hene so tawi wodi jiddo nyaawdude e ma nawa turkima accu dum nawa wutte maane so tawi wodi bawnudo mo rondade dongal kilometer rondongal kilometer uji didi kala nyagido mo rokkudum woto salo nyamlude nyamlidoma onnani wiyenoma yid koddidoma ganya ganyoma kono min modo wi on njide anbe mon te toranode leptobe on bele odon laato bibbe baba mon gondo do asaman on gati no funnirtanange makko e dow moddube ni ko non o funnirtange e dow bonbe te no tobirta e dow fewbe ni ko non o tobirta e dow onyibe so tawi jiddon tan ko yidbe on ko wadi odon damino hen jenaari hay rendinobe juutibe ina badira non so tawi calminton tan ko bandirabe mon holi ko certudon e wodbe be hay heferebe be ina badira non nden non gone timmube no baba mon gondo dow asaman o woniri timmudo ni
macha simore jeegom
ndeno de timminirde golle mon pewde e hakkunde yimbe bele odon jiye so tawi on timminiride non on kebata jenaari baba mon gondo dow asaman o nden non so tawi ada sakko wasbe kalis woto fottu hakkillaaji yimbe ema hono no nafigeji di mbadirta dum e der batirde wondude e beddaaji ni be mbadirta non ko bele yimbe ina maunina be e gonga modo wi on ben kebi jenaari mumen ha gassi kono an so tawi ada sakko woto nanoma andu ko nyaamoma wadata bele on sadaka ina wona sirlu nden ma baba ma pamo sirluji o yene so tawi odon toro woto baye no nafi geji dini ben jidi ko torarade darnde e der batirde wondude e laabi celi bele jimbe fof ina jiya dumen e gonga mudo wi on ben kebi jenaari mumen ha gasi kono an so tawi a yidi torade nat der suuduma gudda damal torada baba ma mo yiyata ko o nden ma on pamowo sirluji yene so tawi odon toro woto kebbine konguli di galana fore no heferebe beni be cikkata ko ma alla hedobe so tawi be kebbini hala woto nyembebe ngati baba mon ina andi ko cokludon hade mon namdade dum koni poddon tororade baba amen gondo dow asaman yo inde ma teddine yo laamu ma ar yo sagoma wade e dow leydi no wadira dow asaman ni rokkumin ngura amen hande yaafo to nyangeji amen no min jaafarto ton be minni
tewata nanu min e jarabi dandu min e bondo o ngati ko an jey laamu e baawde e teddungal ha abada amin e ner dum so tawi on jaafi mo tonbe on ma baba mon gondo do asaman on yaafo on kono so tawi on jaafaaki tonbe on baba mon ne yaafota ko tonangeji mon so tawi on koori woto njurmi kinode no nafigeji dini ben nyirbinat jese mumen bele yimbe fof ina ganda ko horbe e gongo modo wi on ben kebi jenaari mumen ha gasi kono an so tawi a hoori urnu sukunuma tulma yesoma bele yimbe ina baasa heptinde ka kordo ko baba ma mo yiyata ko o tan andata tema on pamowo sirluji yene woto njowondire galuji e der aduna do moju e koman bonnata do wuybe dajjita baafe ngujja njowondire galuji do asaman do hay hunde bonnata wana moju wana koman do wuybe baawa dajjide baafe saka ngujja ngati do galuma woni fof ko don bernde ma wonata gite ko lampa bandu so tawi gite ma ina modji bandu ma fof yaynoto kono so tawi gite ma modjani bandu ma fof wonata ko e nibbere den non so tawi ko fonno wonde annore e ma ko nibbere ko woni ndaw nibbere kunus hay goto wawa sarwude halifaabe dido ngati ma jomum ani hen goto yidi keddido o ma habbima e hen goto hutima keddido o on baawa rewdude alla e jawdi fof lawol gotol ko dum wadi modo wi'a on ko faati e ngurdam mon wota paaye sababu ne ngura kanyum e njaram ko faati e balli mon wota paaye sababu ne koltu mate wona ko ngurdam buri ngura te mate wona ko bandu buri chomci jeewe cholli weyodi di ngawani di chonyani te di dendinani hay batte e der paabi kono baba mon gondo dow asaman o ina nyamminadi mate wona ko onon buri cholliidi holi e mon mo faayre mum beydata dira e pele mum ko wadi odon paaya sababu ndi chomci jeewene bonji pindirta di mbarnyata te di mottata den dey bodo wi on hay Suleymani heewde darja nyantoraaki no majjini Al holtini hudo won ko hande e ladde jogor ko weddede jango e jeygol ala ko haali non onon koni ko onon pamdi holare den non wota paaye gonon e wiide ko jogorden nyamde ko jogorden yarde ko jogorden bornade ko heferebe be podanto dum don fof kono baba mon gondo do asaman o ina andi odon chokli dum fof ko adi fof matte hakillaaji mon e laamu allangu kanyum e peewal makko gal ko heddi ko fof ma on pawani dum hen den non woto payane jango gati jango ko jango alla nyalawmo fof dongal mum yoni dum
macca simore jeedidi
woto nyaawe wodbe mbele woto on nyaawede gati nyaawirte don kono nyaawirton wodbe ni te betante don ko do betanton wodbe do holi ko wadi ada yiye kudel gongel e yitere bande tawa yeta leggal gongal e yitere mangal holi no mbaawirta wiide bande yo accu ngittana dum kudel gongel e yitere mum tawa leggal ina ende mande nafige ittuko adi fof leggal gongal e yitere mangal bele jide ma ina laaba ndanya no ngittirda kudel gongel yitere bandengel woto dokke dawadi ko seni ngati di duttoto e mon di cila on woto chare nyaade mon e yeso bamdi tuge ngati di dippat hen nyaagode on kebat njilode on njitat konge on gudditte ngati kala nyaagido hebat kala jilido yitat te kala kongudo udditte holi e mon mo biyum nyaagoto mburu rokka dum haire walla nyaago dum lingu rokka dum baajo leydi ko bondon ko fof nokkoton bibbe mon ko gade modde ala ko hali non baba mon gondo do asaman o mawro ku kala nyaagido mo gede modde ko dum wadi badante wodbe ko jiddon be badana on ko dum sariya o e annababe be jamir natire damal pangal gal gati damal bomare gal ko jaajgal te lawol gol ko bebgol kadire wobe hen be ko hewbe kono damal ngurndam gal ko padgal te lawol gol ko bittugol kadi yitobe gol be ko seeda ndeno de annababe fenobe be gardoto e mon kono balini kono e gonga ko be pobbi chongoji keptinirton be ko golle mabbe reseng fettataake e pudi nyaadi ibbe petataake e nyakabe lekki moddi jibinta ko bibbe moddube kono lekki bonki jibinta ko bibbe bonbe lekki moddi wawata jibinde bibbe bonbe te lekki bonki wawata jibinde bibbe moddube lekki fofki jibinta bibbe moddube soppete wedde e jeyngol den non keptinirton be ko golle mabbe wana wiobe mi jomirado jomirado be fof jogori nadde e laamu asaman hen jogori nadde e maggutan ko wadobe sago babam gondo do asaman be so tawi nyalngu nyaawore ngu ari heewbe ma biyam jomirado jomirado min jettini e inde ma longinoje min diddi seydaneje inde ma min bari baawde keewde inde ma e on saha mami jaabo be dum do mi meeda andude on goddo de kam onon wadobe ko boni be den non kala kedido din konguli di kalmi reni dumen ma nandu e jom hakkille maado hubere mum e dow haire tobo tobi waame ari keneeli cembolindi gutti e mayre kono de yanani ngati ngorondi mayre fawi ko e dow haire kono kala kedido din konguli di kalmi rewani dumen ma nandu e mo ala hakkille maado hubere mum e dow cenal tobo tobi waame ari keneeli cembolindi gutti e mayre de jori e leydi kayre fof no de fotiri
den yesu gayni din wajuji diddal gal hawa e no jangi nirat no ni ngati o jidan e sadiyan kobe mabbe be kanko o jangi nirat no be ko bawde Matcha simore jetati den o tellima e hayre he diddal mangal rewi e makko e on saha nyawdo baras goto ari dicci e yeso makko wimo
cerno so tawi a jabi hada wawi labbindemi
o forti jungo o memimo o wi
mi jabi lab
done don gorko o serti e baras mu jagal dum yesu wim
hedono moji wata halan dum hay goto ya holloy horema jettinowo sadak o mbada sadak mu musa yamiro bele dum ina wonana be sedan fago
de yesu natanno kafurna umde mawdo solde tebe goto batti nyaagi dum ballal e dido konguli
cernu cerwa amna leli galle ina musa feewi a wofdi
o wimo
mami ya mi sellino yamo
kodo mawdo o jaabi wi
cerno mi handani nata gallem kono yo wotan ko kalda cerwo am sellat mina horam gonmi koy jamiroje mawdem tembo do jogi soldatebe wonbe jamirojem somi wi en goto ya yaat somi wi goddo ar arat somi wi maccuda waddum do wadat
Deno hedi mamo o yebi mono feewi o wi rewnoobe makko be
e gonga mudo wi on mi yani e hay goto holare wandeni mawnude hay Israila mudo wi on heewbe gummoto funnaage e hirnaage njodo do e Ibrahima Isaaga Yaquba ndenda e mumen lahal der laamu asaman he bibbe laamu be non beddete e der nibbere boowal he don do bojji e kamtaali jogori wonde
cagal dum o wi mawdo o
hot gallema ya wadirane dum gongdinirdani
charwowo mawdo soldatebe o sellina don e don. Yesu fayi galle Pierre tawi esum Pierre debbo ina leli dow ndatudi ina fawngi o memi jungo makko debbo o sert e pawgal ummi woni e sarudem den yahi ha kikiide o addana molaabe seyde neji hewbe o riddiri din ruhuji kongol makko o sellini kadi nyaawbe be fof wadiri non ko bele dum do ko annabi Isa wiino ina timma
o itti pamaru ndolaagu men o rimti nyabuli men
den o yi diddal gal ina tarim o rokki yami roore taccude gal to ngoral sariyanke goto batti wimo
cierno mami rewema kala to bawda yaade
o wimo
boyuji ina jogi biidi mumen te cholli weyo ina jogi chabuli mumen kono bi neddo ala hayno ku goto do wawata lelade fofto
goddo jeyaado e almube be wimo
cierno da citami ubuyo babam ko adi fo
o jaabimo o wi
rewe am goppa maabe gubba maabe mumen
o joli elana almube makko dewi e makko done don yiwonde maunde ruulini e do wendu he hendu wutti ha bempejje bat hurde lanaka tawi kanko o wadani almube be battimbo pendinimo mbimo
jomirado donnumin amirani kalko
o jaabibe o wi
ko wadi odon kula koni ko onon pamdi holare
e on saha o ummi o furi keneli di e ndiyam wendudam tan fof wi cel be jagga kaysa be ngoni e wiide
holi o saka hay keneli e ndiyam ena jabana dum
nden o yettimo gal to ngoral e diwan gadara en worbe dido molaabe seyde neji njalti genale payi e makko abe nyaatno ha hay goto susano rewde e gol lawo be ngoni e wullude abe mbiya
biyalla wala wala minan mala duma do ko leftude min tawa saata jano o yontani tawa
orde bamdi tuge maunde ina duradno sara don seyde neji di nyaagimo e di do kongudi
so tawi jidda ko rettude min wot min seyde do orde bamdi tuge
o wiidi
jehe
di njalti di natoy e bamdi tuge he don e don orde de fof no fotiri babbiti to dow fangoto yorto yi e der wendu he yoli hen ayna ben dogi payito sare to njayto yi ko kewi ko fof e ko hebi molanobe seyde neji ko e on saha yimbe sare be fof jehi fotoyde e makko de be njimo be nyaagimo yo yaltu diwan mabbe Macha simore jenay o joli elana o tacciti kadi wenu ndu faade wuro mabbe o addana bofo ina lelna e sekko den o yi holare yimbe be o wi bofo
bandam wondu e ciusal bakatuji ma jafam
e on saha bodi sariyankobe wonbe e wiyondirde
o gorko nana yenna Allah
o fami miijoji mabbe o wi
holi ko wadi odon jogo di miijoji bondi e berde mon wiide bakatuji ma jafama e wiide ummo ya holi hen ko buri werde kono bele odon ganda bi neddo o ina jogi e aduna baawde yaafade bakatuji bofo ummo jetta sekko ma kota galle mon
gorko o ummi hoti galle mu men den yimbe be njidum kuli ngoni e yettude Allah sababu ne ko rokki yimbe baawde baade non ko Yesu ummi don yehi wirti gorko beteedo Macca ina jodi e yobirde juuti wi dum
rew e am
macca ummi rewi e makko tagal dum o woni o nyamde e der galle macca rendinobe juuti hewbe e bakkadinobe ngari ina nyamde e makko kanko elmube makko farisha en be jidum goni e wiide almube makko be
holi ko wadi cierno mon ina nyamde e rendinobe juuti kanyum en e bakkadinobe
onani dum o wiibe
wana celludo sokli chafrowo sokli chafrowo ko nyawdo jehe njango yon ku dido bindi pirti jidmi ko jogondiron jurum kono wana sadakeji gati addani mi noddude feewbe addimi ko noddude bakkodinobe
e on saha almube yaya battimo namnimbo dum do
holi ko wadi minen e farisi en be amin kora te almube mabbe korata
o jaabi be o wi
mbele dambobe ina mbawi yunginade tawa jomaajo gorko ina wondi e mumen ma saha ar do ittete e hakkunde mabbe e on saha mabbe kor hay goto dakkata fallare hesere e wutte kiddo den fallare hesere de nyortat wutte kiddo o cekol gol beydo te kadi hay goto lowata ndiyam resen kesam e sumal leji kiddi den di pusat ndiyam resen dam rufa di mbase ndiyam resen kesam lowete ko e sumal leji kesi mbele fof ina fandine
do halanta be din kongoli do gardido batirde goto yetti dicci e yeso makko wi
bingelam dewel mayi joni kono ar fay magel jungoma gel wurtat
yesu ummi rewi e makko kanyum e almube mum debbo goto e linodo ko fotino duubi sappo e didi rewi tiagal makko memi cebbal wutte makko ngati kanko debbo o mo wiyanno hore makko
hay so danmi tan ko memde wutte makko mi sellat
yesu yecciti yimo wi
banam debbo wondu e ciusal holare ma dandima
e on saha tan debbo o selli yesu yetti galle gardido battirde nden o yi wuttobe corumbe be ina pewni tani wirwirde de te yimbe be ina jirgiti o wi
jalte bol gati suko debbo o mayani ko dani
be goni e jaldem nden yimbe be jaltinama bowal o naati e nder suudu he o jaggi e junga suko debbo he ummi on kabaru sari e diwan he fof no fotiri do yesu yahata do wumbe dido ndewi e mum ina ngulla ina mbiya
taanum dawudo yurba min
den o yettima galle wumbe be battimo o namni dumen o wi
bele odon gongdini boda wayi wallude on
ben jaabimo be mbi
cerno amin gondini kai
e on saha o memi gite mabbe o wi
yo on badirane no gongdinirdon ni
done don tan be gumti o totti be yamirore tinde o wi
kedo de no moddi hay goto fotani nande dum
den ne dey ben jayni inde makko e on diwan fof no fotiri den ben jehi o addana kadi gorko goto mumo molaado seydani de o riddi seydani o tan mumo o woni e halde diddal gal fof jagga kawisa woni e wiide
ko wayni meeda yede israila
kono farise en be kanyumen goni e wiide
ko mawde seydineji o riddirta seydineji di
yesu naati sare yo sare wuro yo wuro ina jangina e der battirde ina yeena kabaru moddo patudo e laamu allah kadi ina seldina kala nyabbuli e kala rafiji de o yi yimbe be berde makko heewir meede faade e mumen ngati ko be faynobe te be ngala ballo be bayno kono baali di ngala gayna ko ni e on saha o wi almube makko be
gese de modji kono soñobe kewani de non nyaagode jom gesa o yo beydu soñobe
macca simore sappo o noddi almube makko sappo idido be o rokki dum en baawde riddude ruuhuji tunwidi e sellinde kala nyabbuuli e kala rafiji inde nelaabe sappo idido be nani ko adi fof ko Simon bieto do Pierre e Andre minum Yaquba wi sebede e Yohanna minum Philippe e Barthélemy Thomas e Matthieu dendinowo juuti o Yaquba bi Alfe e Tadde Simon gendi yanke o e Judas Iscariot jamfido mo o oneli ben sappo e dido o totti dum en de do jamiroje
wata jehe e diwanuti do be gona Yahuda en kodi te wata nate e gure Samari poddon yaade koto bali suudu Israila majjudi di jeyne e lawol mon biyon laamu asaman badima celline nyawbe ngurti non maabe labbine nyawbe baras diddon seydeneji on kebi tawi on jobani ndokke tawi on jobnaaki woto nawore wona kange wona kalis danejo wana hay mbudu jaka e jeybaaji mon woto hay goto e mon nawor wona sakkos wona wuteji didi woto hay goto e mon jettu wona pade wona sawru gati fitram golle ina haani rokkede ngura so tawi on gari e sare wala wuro jilo de jabdu jippinde on kadi keddode galle on don neddo haande gummidon e on nokku fof so tawi on naati e galle biye yo jam won e mon so tawi jeyaabe e on galle be jabbima on yo duwaaw mon heddo e mumen kono so tawi be jabbaaki on yo duwaaw mon artu e mon so tawi woni e galle walla e wuro do chaladon jabbede walla hedede gummode don kadi pidde e jeyaabe don be pundi koyde mon e gonga modde biye on nyande nyalngu nyaawore kugal ben yimbe burat ngal Sodom e Gomor ngal hittude kedode mineliri on no balini e hakkunde pobbi de non dojire no baaji leydini daatiron no polini ndentode yimbe be ngati mabbe darnu on e nyaawirde be karwiso on e dar batirde mabbe ma on darne e jeesa ardiibe e lambe sababunde am ngam setade e jeese mumen wondude e jeese be gona Yahuda en be so on darnama e nyaawirde wata paaye sababunde no kaldaton wala ko poddon halde sabu ma on dokke konguli di poddon halde e on saha di gummata ko e mon ko ruuhu baba mon o halata e mon ma wod wadbe miniraabe mumen wala mawniraabe mumen e juude laamu yo bare babiraabe ma badir non kadi faade bibbe ma gummano jinnaabe mumen mbada fere ha bare ma yimbe fof ngagn on sababunde indam kono kala tinido ha jofi ma dande so tawi on leptama e wuro woto ndogane wonngo e gonga modde wi on gaynata muk naade e gure Israila fof tawa bine do arani almudo burani cerno mum maccudo burani khalifa mum so almudo wayino cerno mum walla so maccudo wayino khalifa mum tan joni jom galle waawi innirede Belzebul ala ko haali non besngu mum nden non woto kule yimbe ala fof ko suudi ko jogarani fenyinede ala sirlu mo jogorani saktede ko kala nan mi on e nibbere ko defte hen nange hore ko nyumbante don ko jeyne dum dow tibaji woto kule warobe balli be bawa warde pittali poddon hulde ko Allah bawdo yolde balli kanyum en e pittali fof e jahannam o mate wona cholon didon jarata ko mbudu ndene dey hay gotel e makkon yanata e leydi tawa wona e sago baba mon o onone koy mon hay cukuli mon kulimaadi kanyum en fof denon woto kule gati ko onon buri cholli kewdi kala cetodido mi e hakkunde yimbe minne mami setano dum e yeso babam gondo do asmano kono kala jiddo mi e hakkunde yimbe minne mami yeddudum e yeso babam gondo do asmano woto cike ngardumi ko addude deejere aduna he wana addude deejere ngardumi ngardumi ko addude silam addumi ko rendinde biddo gorko e babamum biddo debbo e yummum debbo desado e esum debbo ma ngañam tumaagu woode hakkunde yimbe jeyaabe e galle goto kala burdo horsinde yummum wala babamum e am haandane am kala burdo horsinde biyum debbo wala gorko e am haandane am kala mo wakkaaki fengirde mum rewe am haandane am kala jiddo hisnude wonki mum wasatki kono kala basdo ki sababunde am hisnatki kala jabbido on jabbi mami kadi kala jabbido mi jabbi moneldo mi kala jabbido annabi sababunde ko woni annabi ko hebat jenaari di annabi fodanaandi kadi kala jabbido neddo pewdo sababunde ko woni pewdo ko hebat jenaari di pewdo fodanaandi e gongo modo wi on kala dokkudo burdo famdude e almudam be hayso ko horde londe ndiyam bubdam sababu no ko woni almudam ko wasata muk jenaari mum
macca simore sappo ego den yesu gayni rokkude almubbe mum sappo idido be den jamiroje ummi don yehi jangonoide e yeynoide kabaru mojjo o e der gure on diwan yaya ina der kaso nani golle almasiyo ina kale neli e makko e on saha hunde almubbe mum yo namnomo mbiya
ko an woni poddo arde o wala min poti ko fadde goddo
yesu jaabibe wi
jehe jaytune yaya ko nandon ko e ko jidon ko fof wumbe nana ngumta lajobe nana jabba nyawbe baras nana labbine faadube nana maybe nana ngurta te miskinebe kabrama kabaru mojo mal wodani momi jogorani laataade fergitere mum
den be jehi o woni haalande diddal gal ko faati e yaya o mo wiya
holi ko jeewoyno don to jereende to mataw kay wona kewal gal hendu wedata jeewoyno don so dum ala holi ko jeewoyno don mataw kay wona nyaantido jeewoyno don nyaantibe kay tawete ko e galleji lambe so dum ala holi ko jeewoyno don ko annabi e yo kono modo wi on ko on buri annabi ni gati ko on woni mo dum do winda faade e mum modani wada e yeso ma neladam pero walawol ma e yeso ma e gonga modo wi on debbo jibinani burdo yaya baptiso ndene dey burdo famdude e laamu asaman he buri mo mawnudo gila e jamanu mo yaya baptiso wajotno o faade joni laamu asaman gu serani e yanede kadi yanobe e maggube podantono ko jeydengu annababe be fof kanyum en e sari o lungini laamu gu ha jamanu yaya kadi so tawi odon jaba ko yaya woni Elias mo garal mum habrano kala jogido noppi yo hedo holi ko odo yonta nandatami o nandatami ko sukabe jodi be e dingirle be ine mbiya min guttani on chorumbe on gamani min goytima on tunaki sabu yaya ari nyamata kadi yarata yimbe bidum ko mawlaado seydane biine do o kadi ari ina nyaama ina yara yimbe bidum woni hakkille mum tan ko nyaamde e yarde te ko sehil rendinobe juuti e bakkodinobe kono hakkilantaagal gollata ko ko hollirta peewal mum
tagal dum o woni e felde gure do kayusaaji makko burdi heewde mbadnodo sabu hobbe e den gure be mbaccaki koye mumen o wi
musiba wodani ma an korasin
musiba wodanima an Betsaida. Gati sinno tawino kawisaji badadi e der mondi badano matir e Sidon. Tawanno ko hodbe ton be mbaccorima ko e mumen sa kuuji e ndondi ko boy. Ko dum wadi mbodo wi'e on nyande nyalgu nyaawore kugal mon burata gal tir e Sidon gal hittude. Anne Kafarnaum bele cikata ko ma mawnina ha dow asaman ma lesdina ha lakar. Gati sinno tawino kawisaji badanodi e maadi badanomo Sodom tawanno ngon wuro ina wodi ha joni. Ko dum wadi bodo wi'e on nyande nyalgu nyaawore kugal ma burata gal Sodom gal hittude.
E on saha o wi
ya an baba jom leyde asaman modo yettuma sabu a holli wasnube ko cuuda hakkolinbe e andube ko ey baba ko non way sabu ko dum woni sagoma baba wadi gede fof e juudam hay goto anda biddo o so wona baba o kadi hay goto anda baba o so wona biddo o wondude e kala mo biddo o yidi andindem. Dendangal tampube rondade dongle teddude ngare e am mi rokka on foftere dale njima ndam fawo e dow mon goppon mi jangina on gati mi do daati modo yankini kadi ma on taw hen foftere pitali mon njima ndam ina webi fawade te dongalam ina hoy
macha simore sappo e didi e on saha Yesu woni e feccide kolangal nyande nyalawmo foftere. Albume makko keydi ngoni e yittude chammeje ina mongo. Nden farisa en be njidu ngoni e widemo.
Yew. Albume mabbe nani mbade ko sari o hadi nyande nyalawmo foftere.
O jaabibe o wi.
Mate on taraaki ko Dawuda wadi nde heydi kanyum e yimbe mum. On taraaki nde o naati e galle Allah. Kanko yimbe makko be nyaami mburu chakkaado o ndene dey be ndokkono ko nyaamdemo sariye men o rokki nyaamdemo tan ko yettinobe sadakbe walla mate on taraaki e sariye he e wonde yettinobe sadakbe ina gollo e der galle Allah he hay nyalawmo foftere hono non abe tunmina nyalawmo foftere o kono be janani bodo wi'e on ko woni do ko buri galle Allah o ko ni sinno odon ganduno ko firtata njidmi ko jogodiron jurum kono wana sadakeji on libataano be biyata badata gati ko bi neddo o woni jom nyalawmo foftere
o mi don o natoy wotere batirde mabbe gorko mo jungo maango ina wonno don wonnobe don be tuufimbo bele ina danya no takirimo ko dum wadi be namimbo dum do
bele sari men o ina rokki en sellindi neddo nyande nyalawmo foftere
o jaabibe o wi
so tawi goto e mon jogi tan ko balu gotu kadi ngun balu gotu yani e doru maru nyande nyalawmo foftere bele yahata yeltino yangu kadi odon gandi neddo e balu pondetake den non sariye men o ina rokki en wadande neddo ko modji nyande nyalawmo foftere
tagal dum o wi gorko
fortu jungoma
on fortu ngotan go selli ha go wayno goyani farisayen be njalti njodo yi ngam fewjude no mbardimo kanko Yesu den onani dum o ummi e on nokku yimbe hewbe dewi e makko o sellini nyaabe be fof o furi dumen woto karan hay goto holi kanko wadiri non ko bele dum do ko Allah rewnuno e huno ko annabi Isaay ina timmi
charo wamma cubimi o nani to kanko korsinmi to kanko weltini bernde am mami jippini e makko ruhu am o habra lejjidi lawol pewal o dukde taake sako o wulla dande dow gulali makko nanetaake e berdaaji o jokkitta kewal pergal o nyufata docetal turkowal ha nyande o rokki peewal polgu maa leƴƴiɗi fof fawo e makko ɗamaawu mu'en
nden o haddana gorko goto gumdo mumo sabu ko molanodo seedeneji o sellini bo haa watti halde e yide himbe bo fof njagga kawis goni e wiide
mati wona ko tanum dawda o woni do
kono den farisa en be nani dum bi
o do ridista seedeneji di so wona belsebul mawdo seedeneji o
ne tawno o mo andi miijoji mabbe o wiibe
kala laamu peccingo e hore mum firtima kala sare walla galle peccido e hore mum boyata so seitane riddi seitane feccima e hore mum nden non holinu laamu mum o irta so tawi ko belsebul diddiran mi seydeneji almube monbe non holi mon didirta di ko almube monbe e koye mumen nyaawata on kono so tawi ko ruuhu alla o diddiran mi seydeneji dum firtata ko laamu alla ari ha yetti on hay goto wawa nadde e galle gorko jom sembe hepta ngalu mum tawa tongali jomum ko adi fof kono so tawi tongi jomum ha gasi ina wawi nawde ko woni e galle mum fof kala mo wandane am ko lundido mi kadi kala mo wallani mi rendinde ko charowo ko dum wadi bodo wiya on yimbe ina mbawi ya fede kala bakkat mo mbadi e kala yennore kono kala jennudo ruuhu o ya fetake kala kaldo bi neddo o ko boni ya fete kono kala kaldo ruuhu cenido o ko boni ya fetake joni ya fetake ko fay arde so ada yidi danje bibbe ledde modduwe yewata ko lekki moddi kono so tawi jogida ko lekki bonki danyata ko bibbe bonbe gati lekki andirte ko bibbe mum cohe bonde holino bawirton halde ko moddi tawa ko on bonbe gati hunuko halata ko ko heewi bernde moddo ittata moddere mum ko e bernde mum bondo ittata bonande mum ko e bernde mum bodo wiye on nyane nyalgu nyaawore ma yimbe njitu kala konguli puudi di meedi halde gati neddo nangirte pewdo ko konguli mum te ko kanji libirte
cagal dum wodi sariyankobe e farisa en wiibe mu
cern amin jidi badana min kawisa
o jaabibe o wi
yonto bondo jamfiido alla o nana yilo kawisa kono worti kawisa annabi yunus o wo hebata hay goto goddo gati no yunus wadiri jammaaji tati e nyalawmaaji tati e reedu lingu mangu heeni ko non bi neddo o wadirta jammaaji tati e nyalawmaaji tati der leydi nyande nyalgu nyaawore ma worbe niniwe ngummodo e odo yonta libadum gati be baacima ko e mabbe ndebe kedi jeengal yunus nde ndenne de gondo do o buri yunus nyande nyalgu nyaawore ma debbo laamiido worgo o ummodo e odo yonta libadum gati o iwi ko haato leydi haadi ngam hedaade hakkilantaagu Suleymaani ngu ndenne de gondo do o buri Suleymaani so tawi ruuhu turuuda yalti e neddo wonata ko e wadde yaha ngarta e nokkuuji joordi ina yiilodo foofti kono dañata nden o wiya bodoni rutto gallam mo eggunomi o rutto tan o tawa galle o ko meho ina fitta ina nyaanta haayodi e on saha o rutto o addoyo ruuhuuji jeedidi goddi burdi mo bonde di naata e neddo he di kola e mum hono non battande on neddo bura gadane mum hittude kadi ko non o do yonta bondo ne wayoyta
ambo halde e diddal gal tan ha yumma makko e miniraabe makko worbe jetti be jidi yidembo be dari bowal wodi biidombo
yumma ma e miniraabe ma nani dari bowal en jidi yidemo
o jaabi o neddo o wi dum
holi gondo nenam holi wonbe miniraabam
cagal dum o joofi almube makko be o wi
nenam e miniraabam nani gati woni minyam walla nenam ko kala badowo sago babam gondo dow asaman o.
Matcha simore sappo e tati. Nyande hen Yesu yalti galle jodowi dande bendu diddal maungal tarimbo ha o jolowi e der laana o jodi ton yimbe be ndari e dande ndiyam he o woni e halinirde be gede kewde tindi o mo wiya
gorko goto meedi yaade a woyde do saranno awdi do wodi hen ko sami e lawol cholli ngari cikidum wodi hen ko sami e korkade do leydi hewano fuli don e don sabu leydi ndi hewano kono nden yehi hanange e hore jalludi di cumi njori sabu di ngalano dadi wodi hen ko sami e pudi nyaadi di mauni derti jalludi mojjidi wodi hen kadi ko sami e dow leydi mojjiri fudi jibini de gabbe cowi laabi temedere deya cowi laabi chapande jeegom deya cowi laabi chapande tati kala jogido no piyo hedo
e on saha almube be battimbo namnimo bi
holi ko wadi so hada haldo e mabbe hada naftoro tindi
o jaabi be o wi
onon on dokkama famde sir luuji laamu asamaadi kono kambe be dokkaaka dum gati kala jogido ma beydana ha hebbina kono mo ala o hay sedo mo jogi o heptete wadi mbodo naftoro tindi su mbodo halda e mabbe ko abe ndara taw be jiyani kadi abe kedo taw be nanani be pamani kono dum do ko Allah rewnuno e hunuko annabi Isaay timmiri e mabbe ma on nan nantino don tawa on pamata ma on dar dartido don tawa on jiyata ngati gollonyol tutolini be cukki noppi mabbe be mubbi gite mabbe bele woto gite mabbe jide woto noppi mabbe nande woto hakillaaji mabbe pamde woto be tubde am misellina be onon non malu wodani on gite mon ina jiya kadi noppi mon ina nana e gonga modo wi'a on annababe hewbe e fewbe hewbe muyanomo yide ko jiyaton ko kono jiyani be muyanomo nande ko nanaton ko kono be nanani nden non kedode ko tindol gawo ngol firti kala kedido hala lamuka tawa famani dum bondo o arat itto ko awa e bernde mum ko ko on woni lawol do awdi ndi sami do ko sami korkaade ko ko kedotodo kongol ngol jabborongol weltare don don o kono ngol ala e makko dadi o habboto e maggol tan ko saha dabbo sukibal wala lepte sababu ne kongol ngol ari o fergitto don e don ko sami e pudi nyaadi ko ko kedotodo kongol ngol mi joji aduna e baggeende ngalun jartongol mattongol dimarol ko sami e leydi moddiri ko kedotodo kongol ngol famangol ko on jibinta wada hen ko sowi laabi temedere wada hen ko sowi laabi chapande jeegom wada hen ko sowi laabi chapande tati
o tindani be kadi tindol gongol o wi
laamu asaman ngu way kono gorko goto meddo awde e gesa mum awdi moddiri nden yehi ha jamma ha yimbe fufdani ganyo on gorko ari awi hudo bonko e der gulle he yehi nden yehi ha gesa ba fudi ha wadi chammeje hudo bonko kone feni sarobe yehi bi jom gesa o khalifa ko awdi moddiri gawno da e gesa ma nden non holito ko hudo bonko ummi o jaabibe o wi ko ganyo wadi ni tagal dum sarobe be namni mo bi min jahamin demo hudo bonko ko o jaabibe o wi ala ngati so odon dofto hudo bonko ko so on denak on do farat gawri ndi ngacce di pudda ha cionyal e on saha mami wi fitiram golle en soño bebe yo ngittu ko adi fof kudo bon koko madadum bahe nduppa puddo sonje gawri ndi nanna dum der fawram
o tindani be kadi tindol gongol o wi
laamu asman ngu way kono foddere muttarda de neddo jetti aawi e ngeso mumni ko kayre buri aawdeele fof famdude kono sonde fudi ne wontat pudol burngol pudidi fof mawnude de wontat lekki ha cholli weeyo ngara cabbina e ciate makki
o tindani be kadi tindol gongol o wi
laamu asman ngu way kono lawir mo debbo jibi e muudi tati farin ha fof duufini
yeso halani yimbe be dum fof halani re dumen tindi o medano haldude mabbe taw o naftoraaki tindi o wadi radno non ko mbele dum do ko annabi o wino ina timmi
mami halanirbe tindi mami habrube gede gonnodo sirlu gele aduna o taga
cagal dum woppiti yimbe be o hoti galle almube makko be battimo miimo
firtan min tindol hodo bon ko gol
o jaabibe o wi
ko biine do o aawi aawdi moddirindi ko aduna o woni ngesaba ko bibbe laamu be ngoni aawdi moddirindi ko bibbe bondo o ngoni hudo bon koko ko ibilisa woni ganyo gaawdo hudo bon ko o ko nyande darnga woni cionyal ko malaikaaji di ngoni fitiram golle en soñoobe be no hudo bon ko ittirte wedde e jeyngol ni ko non ne wayata nyande darnga ma biine do o nel malaikaaji mum ngitta e laamu mum kala libobe wodbe e bakkat e kala wadobe ko boni beddo dumen e oju don do bojji e kamtaali jogori wonde kono e on saha feewbe be ma njalbu no nange ni e der laamu baba mumen kala jogido no piyo hedo laamu asman ngu way kono ngalu cuudingu e der ngesa wodi jiido dum suudi dum yehi e weltare yeyoyi kala ko o jogino arti soodde baan ngesa laamu asaman ngu way kadi kono julanke jiilotoɗo kaaƴe joɗɗe ni so tawi jomum yi ñaayre rimre yeeyat kala ko jogi sooda nden ñaayre laamu asaman ngu way kadi kono gubbol beddangol e geej jaggi liɗɗi mbaadi fof nden yehi haangol heewi subalɓe ɓe pooɗingol haa e pokopokolam ngoni e sawtaade liɗɗi ɗi ɓe mbaɗi liɗɗi moƴƴi ɗi e nder paneeji ɓe beddiiɗi nafata hay huunde ɗi ko noon ne wayata ñande darnga malaikaaji ngara cawto moƴƴuɓe ɓe mbeddo bonɓe ɓe e oƴu ɗon ɗo bojji e kaamtaali jogori wonde
o naamniiɓe o wi
mbele on paami fof
ɓe njaabi ɓe mbi
eeyi
caggal ɗum o wiɓe
nden noon kala sariyanke gontuɗo almuudo laamu asaman way kono galo jaltinɗo e fawru mum galuuji mum kesi e gaadanteeji ni
nden yeesu joofni ɗin tindi fokkiti faati wure mumen woni e janginde e batirde mumen yimɓe ɓe kaawa goni e wiide
hol fof to dañingal hakkilantaagal holno waawir waɗir ɗi kaawisaaji
mate wonaa ko kanko woni ɓii munisee o mate wonaa ko mariyaama woni yum makko mate wonaa ko kanko woni mawnum yaaquuba yuusufa simon wondude e yude
mate wonaa ko enen e miñiraaɓe makko rewɓe koddi nden noon holiɗo ɗum ɗo fof iwri mo
ko ɗum addani ɓe yawde mo caggal ɗum o wiɓe
annabi wasani teddinede so wona e nder wuro mumen wondude e nder galle mumen
o wadi don tan ko kayusaaji seeda sababu nde ngakkeende mabbe holare. Macca simore sappo e nay. E on saha Herod horejo diwan o nani haala Yesu ina haale o noddi sarwo e makko. Kanko Herod o wi dumen
ko yaya baptisowo o wurti ko dum wadi o jogi bawde wadde kawisaji.
Ngati Herod yamirino yo yaya jagge tonge wedde e der kaso. O wadirno non ko sababude Herodiad jom suudu mawniko beteddo Philip sabu yaya ina wiyannomo resde mbo Herodiad ina harmi. Herod yidi warde mbo kono suusano yimbe be ngati kambe fof be jaggirnombo ko annabi. Dum e waade non nyande kew tiftingol jibinede Herod bi Herodiad debbo woni e amde e yeso teddinerabe be. Herod weltino feewi ha wondi rokkude mbo kala ko nyaagi. Suka debbo rewi haala yummum wi Herod
addanam do hore yaya baptisowo e nyorgo.
Herod suni kono tawde wondino e yeso teddinerabe be yamiri yo addanende. E on saha wodi mo neli der kaso yo tajoy hore yaya. Hore nde taja fawa e nyorgo totta suko debbo o on ne totoy dum yummamum. Almube yaya be njehi yettoy bandundu ngoboy tiagal dum be njehi be kabro Yesu ko kewi ko. De Yesu nani on kabaru joli kanyum tan e lana fay on nokku teedo. Yimbe be tini dum njalti e tiahehe tiawndi dande wendundu ndewi e makko. Den o jeñi e lana he o yi diddal mawngal bernde makko heew yurmede faade e maggal. O woni e sellinde nyawbe. Den yehi ha kikiide almobe be batti biim
joni hiri te odo nokku ina yewi ruddin yimbe be beli e be codanoya koye mu'en nguurata gureto.
O jaabibe o wi
jarani ko abe njaha onon e koye mon dokkebe ko be nyaani.
Den jaabimo de bi
min jogi do tan ko looti joy mburu e liddi didi.
O wiibe
gaddane kam dum gay
tiagal nde o yamiri yo yimbe be joodo e hudo ko jetti looti joy mburu di e liddi didi di. O hoyni asaman o yetti Allah o taji mburu o totti dum almobe be pecci dum diddal ngal. Kambe fo be nyami habe kaari almube be dendini taje tine keddinode de be goni cengle sappo e didi. Nyamnobe be fof ko ujunnaaji njoyo gorko tawi rewbe e sukaabe limaka he. Don tan o jolni almube be e laana he mbele ina ngadongo taccude gal to ngora tawi kanko e hore makko o mo ruttina diddal ngal. Tiagal nde o ruttini ngal o ngaboy dow haire ngam torade kanko tan nange mutimbo don kanko tan goto lanaka yehi ha woddi tufnde nde tawi bempej ina njana e mum ngati ka huccino ko e hendu. Den yehi ha hedde wendogo o woni e yaade e dow ndiyam he o fayito almudbe to kono den be njimo o mo yaha e dow ndiyam he kulol mangol jaggide be mbi
dum kijinne arata do
be kuli be goni e wullude don e don o wiibe
gartire hakillaaji mon ko min oto kule.
Pierre jaabim wi
joomiraado so tawi ko an tigi woni do yamir yomi ya e don diam he mi arato ma.
O jaabim o wi
ar
Pierre yeengi e laana he woni e yaade e dow ndiyam he fay e makko kono nden kanko Pierre o yino hendu ndu way heewde doole o huli o fuddi mudde o wulli o wi
joomiraado dandam.
Don e don Yesu forti jungo jaggim wi
koni ko an famdi holare holi ko wodi cikkitida
be joldi kambe dido fof e lana he tan hendundu dari e on saha almube wonnobe e der lana be cujjanimo bi
kaabi altigi
be gayni tacude wendundu be njofi diwan je Nazareth worbe on nokku kettinimo kabri on diwan fof garal makko ko adana nyawbe be fof be ngodi e nyaagaade mo yo accu nyawbe be mem hayso cebal wutte makko te kala mem dongal sellat macha simore sappo e joy farisa en e sariyan koobe gummi Yerusalem ngari to Yesu namni dum bi
hole ko wadi almudbe mabbe in ngofo adaji tanirabe men di ngati be codota ko hadi mabbe nyamde
o jaabibe o wi
ononne hole ko wadi odon ngofa yamirore Allah ne odon dewa Adamon ngati ko Allah wi teddin yumma e babama o wi kadi kala bonirdo yummum wala baamum needi ina foti warede kono onon biyoton ko so neddo wi yummum wala baamum ko ponnomi wallidde mako mi resani dum Alla on soklaani teddinde yummum wala baamum ko hono non pirtirdon nafoore kongol Alla bele wadde ko Adamon yamiri on nafi geji annabi esay longini e mon gonga dewi golle nyol teddintami tan ko e hala kono e der berde mabbe abe goddimi no be dawirtami ni ala ko firti hay batte ngati be janginto ko aadaaji yimbe elle ko jamiro jam
o noddi yimbe be o wi dumen
kedo de kadi paame dum do wana ko natata e hunu ko neddo tunwinta dum tunwinta neddo ko yalti e hunuko mum
e on saha almube be battim bim
mbeli atini farisa en be metteni de kalda dum de
o jaabi o wi
kala fudol gol babam gondo do asamano o awani ko ko dofete gaccebe ko be dowobe wumbe so tawi gumdo do wi gumdo kanyum en ido fof njanata e doru mal
Pierre etti kongol wimo
firtan min gol kongol
o wi
bele ononne on paamani ha joni on paamani ko natata e hunuko fay ko e der redu kadi yeltirta ko e terde bandu ko yaltata e hunuko iwi ko e bernde ko dum tigi tunwinta neddo ngati iwata e bernde ko miijoji bondi dunyoji neddo yo war hore yo jin yo fiji yo wujju yo setto fenande walla yo bonnit wodbe ko dum woni ko tunwinta neddo kono nyamde tawa sodaaki tunwinta neddo
cagal dum o ummi don o fay diwan tir e sidon debbo goto kanana najo koddo e on diwan arito makko wulli wi
cerna anum dauda yurumami biam debbo ne mola seydane kadina Musa na fi
kono o jabaaki mo ni almube makko be batti nyaagi mu bi
riddo o way amoni rewe men tanobo wul
o jaabi o wi
nelami tan ko e bali suudu Israila majjudi di
kono debbo dicci e yeso makko wi
cierna wallam
o jaabi o wi
yettude nyamiri sukaabe rokko dum dawaadi feewani
o wi
ko gongo cierna nenne de dawaadi di ko jindo nyamiri joomu men nufne
e on saha o jaabimo o wi
debbo koni ko an mauni holare ya wadirane no jidirdaani
done don bi ko debbo o selli o ummi don o takki daande wendu galile o ngabbi dow haare o joodi ton yimbe heewbe ngari to makko ina ngaddori gila e lajoobe ha wumbe ha gallube ha e mumbe wondude e nyawbe wadbe hewbe be pawa e yeso makko o sellinibe yimbe be kawa no feewi ne ji mumdunobe ina kala gallunobe ina bi kes lajannobe ina njabba mumnobe ina jiya be goni e yettude Allah Israila o Yesu noddi almube mum wi dume
berdam ina heewi yurmende faade e be yimbe gati ko hande wadi balde tati ko be gondi am te be gala ko be nyaami mi waawa ruttinde be taw be nyaamani woto be jande heege e laawol so abe koota
almube be namnimo bi
holi fof to daño ten ko nyamminden gal diddal e der nde ladde tuula heela
ko namnibe o wi
no foti looti muru jogi don
en jaabimo en bi
min jogi ko looti jeedidi wondode e li kon seeda
jaggal dum o yamiri diddal gal yo joodo e leydi o jetti looti jeedidi burdi wondode e li kon kon o yetti al o tajidi o totti almube be pecci dum yimbe be kambe fof be nyaami ha be kaari almube be dendini tajatine keddinode de kebbini cengele jeedidi nyaamnobe be fof ko ujunnaaji nayo gorko tawi rewbe sukaabe limaka hen ciagal dum o rutini yimbe be o joli e laana he o fayi diwan magadan Macha simore sapo e jeegom Farisayen be e Sadduceen be ngari yewtindadem namni mo yo hollirdu men kaawisa giwdo dow asaman o jaabibe e dido konguli
so on ji asaman ina wodji sanga mutal nange biyoton ko welat so on pini subaka law on ji asaman ina woni bodejo nibbo biyoton ko tobat onon baawi famde baadi asaman te on baawa famde male odo jamanu yonta bondo jamfida Allah onana yilo kaawisa kono worti kaawisa yunusa o hebata hay goto goddo
ciagal dum o woppibe o yehi almube be tacci kettoy ngal to ngoral ndeke koko njejjiti naworde mburu o wiibe
denoto de te nangate koy mon e lawir farisaen e Sadduceen o
almube be ngoni e wiyondirde e koy mumen
o wiri non ko en gaddarani mburu
o andi ko be kalato ko o wiibe
ko wadi odon biyondira e koy mon ko sabu on gaddorani mburu biiru mi non koni ko onon pamdi holare bele ha joni on pamani taw bele on ciftorani loci joy mburu di tajan nomi worbe ujunnaaje joyodi e cengele tajatine keddinode de dendino don de bele on ciftorani kadi loci jeedidi mburu di tajan nomi worbe ujunnaaje nayodi e cengele tajatine keddinode de dendino don de holi ko wadi on paamani wona haala mburu kalanan mi on biimi on ko yo on deeno lawi farisaen e Sadduceen o
e on saha almube be paami o wiyano dumen yo ndeno lawir pewnirteedo mburu o wino dumen e din konguli ko yo ndeno ko farisaen e Sadduceen janginta ko den o yettima diwan Cesare mo Philip o namni almube makko be dumdo
e wiide yimbe be holi ko bi neddo o woni
be njaabi be mbi
woni hen ene mbiya ka yaya baptiso be mbiya ka Elias
be kadi mbiya ka Yeremi wala goto e annabaabe be
o wiibe
ononne e wiide mon holi min
Simon Pierre jaabi wi
ko an woni almasihu bi Allah gurdo o
e nder dum Yesu wiimo
malu wodanima an Simon bi Yunus ngati wona tewuji jam fenninan ma dum ko babam gondo dow asaman o min ne modo wiima ka Pierre te ko dow den haire mahan mi dentalam gondi mengal hay laakara ala ko jogori waawde e mayre. Mami totte coktirde laamu asaman, kala ko pibda e dow leydi fibete dow asaman, kala ko piptuda e dow leydi fibtete dow asaman.
Caggal dum o yamiri almube makko be yamirode tinde woto kalan hay god ko kanko woni almasihu o. Tugude on saha o fuddi hollude almube makko be alay sago o yaha Yerusalem hohobe be e ardibe yettinobe sadak be e sariyankobe be njarnamo mette no feewi. O ware o wurta nyande nyalawma tata bijo o e der dum Pierre Deimbo woni e furade mo wi
cerno yo Allah hetu hen dum hebatama.
O yecciti o wi Pierre,
woddo mi don an seitane o ka fergitere lawolam gati mijoji ma giwan to Allah giwi koto yimbe.
Caggal dum o wi almube makko be
kala jiddo rewde am yo natto mijade hore mum wakko fengirde mum rewa e am gati kala jiddo fandinde wonki mum wasatki kono kala basdo ki sababunde am hisnatki. Holi ko hebde aduna o fof no woruno nafata neddo so tawi basi wonki mum bele ma wodu ko neddo waawi tottude ngam sottude wonki mum gati maabi neddo o ardu e malaikaaji mum e der darja baba mum nyade hen ma o yob goto fof ko foti e golle mum be gogo modo wi on huude e wonbe do be medata maayde tawa yani garal bi neddo o e der laamu mum.
Matcha simore sappo e jeedidi balde jeegom caggal mum o nawi Pierre Yaquba kanyumen e Yuhana minyum Yaquba o teldoyi e mumen dow haare tawnde baadi makko wakli e gite mabbe yeso makko woni e jalbude no nange ni tomti makko dan wi tal ha ngoni e nyilkude Musa e Elias peñadibe ina kalde e makko e der dum Pierre wimo
jomirado gonal men do ina feewi so tawi a jabi maami darnudo chaaleji tati an ngoti Musa ngoti Elias ngoti
o gaynani taw halde ni ha rulde jalbore huribe sauta ummi e rulde he wi
odo ko bi am ko sinmi mo tubi kedo dem
den almube be nani on sauta be njani e leydi be kulino feewi yesu battibe memmi be wi
ngummode woto kule
e der dum be bamti gite mabbe be njani hay goto goddo so wona kanko ne be pay e tellade hayre he o yamiri be o wi
wata kalane hay goto de jide hande bi neddo o wurti e hakkunde mabbe fof
caggal dum almube be namnimo bi
holi ko wadi sariyan ko be wede ko Elias foti adade arde
o jaabi be o wi
ko gonga ko Elias arata fewnita fof kono mudo wi on Elias ari ha gasi kono yimbe be keptinani dum te mbadi dum ko bela ko non be leptirta bi neddo on
almube be paami o wiyanno dumen ko yaya baptisowo nen be jettima do diddal gal wonno do gorko goto battimbo dicci eso makko wi
cerno ilor mo biyam gorko ko jando hore te om Musa na feewi hen sahani o mayana e jangol wala en ndiyam mi addimo e almube ma kono ben ndonki selin demo
o hebbiti o wi
e heima yonto o nido mo ala holare ko ha holinden ponmi kadi wondude e ma ko ha holinden ponmi kadi munyandem ngaddane kam do chokolel ngel
o furi seydane o yalti ki chokolel he ngel selli done don caggal dum almube be teldi e makko namnimo bi
holko wadi min donki riddudem
o jaabibe o wi
wadi non ko don pamdi holare be gonga modo wi on so holare mon foti no foddere mutardani so on bi nde do haire abboto de abboto hay hunde on donkata wadde to seydeneji baadini ko torogol e korka tan riddata dumen
do be jiloto e der galile do ko wiibe
bi nedde o ma wedde e juude yimbe be mbaramo kono o wurtat nene nyalawma tata bijo o
e cinui hen no feewi nden be jettima Kafarnaum rendinobe alaman galle Allah be badi Pierre bidum
mate cierno mon o kam yobata alaman galle Allah o
Pierre jabi wi
aha kay o ma yoba
Pierre nate galle o tan Yesu adi jettude kongol wi
Simon holi ko woni mi jamaa dum do lambe aduna be holi jobowo dum en juuti wala alaman ko besngu mabbe wala ko arani en be
Pierre jabi wi
ko arani en be
Yesu wimo
den non besngu mabbe fotani yobde kono non en jida metinde berde be yimbe hono non yaato wenduto beddoda wandema e ndiyam poda kala lingu ngadingu arde ngaba hunuko mum ma taw hen kalis danejo jonowa alamanuji men yettamo njobana en endido fof
macha simore sapu e jetati e on saha almube be batti Yesu namni dum bi
holi burdo mawnude e laamu asman he
o noddi chukalel o darni dum e jese mabbe o wi
e gonga mudo wi on so tawi on pirtani hanandu don e chukalon on natata muk e laamu asman he buri mawnude e laamu asman he ko jankini do hanandi e geldo chukalel kadi kala jabbi do chukalel hono geldo e indam ko min jabbi kala libdo e bakkar gotel e kondo chukalon kon ganduda ina gongdinimi jomum habbane haire teddunde e dande yole e der geej luggo buri e mum musiba wodani o aduna sababunde pergitte mum pergitte ngoda tan kono musiba wodani chabo bindade so tawi ko sababunde jungo ma wala koyngal man janirta e bakkar taj meddoda gati natirdema e ngurndam tigirigi he jungo woto wala koyngal gotal buri e ma jogade juude didi e koyde didi beddeda e jeyngol ha abadongol so tawi ko sababunde yiterema njanirta e bakkat loknit meddoda gati natirdema e ngurndam tigirigi he dokkere buri e ma jogade gite didi beddeda e jeyngol jahannam ndeno de yawde hay gotel e kondo chukalon gati modo wi on malaikaaji makkon ine njiya nyande fof yeso babam gondo do asamano gati addi binaddo o ko dandude ko majjunoko holi ko ganduddo ne dum do so tawi gorko goto jogido bali temedere majjirama hen gotu mate wona wappat chapande jeena e jeena e keddidi di ina ndura yiloyo majjungu e gonga modo wi on so tawi o yitingu ko kango o burata weltanade e chapande jeenay e jeenay di majjano di hono non babam gondodo asaman o yida hay gotel e kondo chukolon majja so bande tonima yaato mum kolladum tonyangi mum taw ko onon tan dido so hedi mama a hisnimo kono so tawi o hedakima yaadu e neddo walla yimbe dido to makko bele kala ko neddo fawa ina tugno e sedan fago yimbe dido wala tato so salima hedada be hal dudum e dental gongin be he so salima hedada dental gongin be gal jaggirmo ke fero wala dendino wujuti e gogo modo wi on kala ko pipdon e dow leydi fibete dow asaman kala ko piptudon e dow leydi fibtete dow asaman modo wi on kadi kalande dido e mon denti e dow leydi ina nyaago ko waawi wonde fof babam gondo daw asamano rokkat dumen ngati kala de dido walla tato denti e indam gonmi ko e hakkunde mumen
e on saha Pierre battimo namnimo wi
jomirado no foti labi ponmi yafade bandam mo serani e ton demi mbele ko labi jeedidi
Yesu jaabimo wi
wiyanima labi jeedidi bimaami ko chapande jeedidi labi jeedidi ko dum wadi laamu asamangu way kono dum doni lamdo goto meedi jettude pellital yobnaade sarwobe mum woni hisade tan haa addana charwowo goto mo rewata talanguji ujunnaaje sappo on gorko alano ko yobiri on kalis ko dum wadi lamdo o yamiri yo yeye kanko e jom suudu makko e sukaabe makko e kala ko jeyi ngam yobde nyamaande nde charwowo o tukki e yeso makko nyaagi mo wi munyanam mam yobe fof lamdo o yurmimo yaafi mo nyamaande nde dacci mo o yehi charwowo o yalti tan hawri e gollidiido mum mo rewata dinare nguuji temeder o jaggi e daande wutti makko o deddi mo o wi yobam kalisam gollodiido makko o tukki e koyde makko nyaagi mo wi munyanam mam yobe kono non o jabaani o weddoyimo e kaso haande o yobi nyamaande nde fof nden sarwobe heddiɓe ɓe jii ko o waɗi ko cuni hen no feewi jehi kabroy ɗum lamɗo o e nder ɗum lamɗo o noddi carwowo o wi ɗum aan ka carwowo bonɗo nde nyaagiɗami mi yaafe nyamaande ma fof aanne kay aɗa fonno yurmaade jaadiɗo ma o jaafoɗa ɗum no jurmorimami jaafimami ni lamɗo o seki waɗimo e juuɗe leptoɓe ɓe haa nde o yoɓi nyamaande nde fof ko noon babam gondo dow asaman o jogori wadde kala e mon mo yaafaaki bandum ɓernde laamde cer
macca simore sappo e jeenayi nden yeesu gayni ɗin waajuji ummi galile fayi bange yuude gonɗo caggal yurdan o yimɓe heewɓe ndewi e makko o sellini nyawɓe mumen woodi farisa en arɓe e makko namnimo ɗum ɗo ngam ƴewtindade mo
mbele gorki ene yamira seerdude joom suudu mum dalilu bawɗo wonde fof
o jaabi o wi
mate on taraaki joom tagore o e fuɗɗode tagi debbo e gorko wi ko ɗum waɗi gorko hertoto yummum e baaba mum haɓɓo e joom suudu mum kamɓe ɗiɗo fof ɓe gonta ɓandu wotoru hono noon ɓe natta wonde ɗiɗo ɓe gonta gotum nden noon woto neɗɗo seerdu ko Allah rendini
ɓe namnimo kadi ɓe mbi
tawde ko noon holi ko waɗi Musa yamiri gorko tottude joom suudu mum ɓataake ceergal seera ɗum
o jaabiɓe o wi
ko on tiiɗɓe koye ko ɗum waɗi Musa rokkude on no ceerduɗo no rewɓe mon kono e fuɗɗode wona noon waano boɗo wiya on kala ceerɗo joom suudu mum tawa wona fijirde woni dalilu mum rutti resi debbo goɗɗo jini
almuɓe makko ɓe mbimo
so tawi ko noon gorko foti wondirde e joom suudu mum wasde resde ɓuri
o jaabiɓe o wi
wona yimɓe fof mbawi jabde ngol kongol wawi jabde ngol tan ko ɓe Allah rokki ɗumɓe dalillaji kaɗoji worɓe resde ina certi woni hen worɓe ko mayiraɓe gila jibina woni hen kadi ko yimɓe mbaɗi ɗumen noon heddiɓe ɓe noon ko kañum en kadi koye mumen resde ngam sarwude laamu asaman ngu kala dokkaɗo jabde ngol kongol yo jab
caggal ɗum woodi addanɓe mo cukolon beele omo fooya e mumen juuɗe makko o duwano ɗumen kono noon almuɓe ɓe puri ɓen tan o wi
gacce cukolon kon gara e am woto kaɗe kon ngati jeyi laamu asaman ko waaɓe no makkon ni
o fawi e makkon juuɗe makko o yehi gorko goto ɓattimo namnimo wi
ceerno holi hunde moƴƴere nde potmi wadde ngam heɓde gurdam ha abada ɗam
o wimo
holi ko wadi ada namno mi ko fati e ko moji ko goto woni moji so tawi ada yidi hebde ngurnam raw jamiroje de
o namni o wi
holi den e jamiroje he
yesu jabi wi
woto war hore woto jin woto wujju woto seto fenande teddin yumma e bamma yidir koddido ma no hore mani
ko gorko o bimo
mbodo reni dum fof holi ko heddi
yesu bimo
so tawi ada yidi timmude ya yeyo ko jogida ko fof ndokka kalis o wasbe den ma dangalu do asaman tagal dum ngarande wayam
den suko gorko o nani din konguli yaadi e sunare ngati ina alduno no feewi e der dum yesu wi almube mumbe
e gonga modo wi on naade elamu asaman ina sadigalo boda halana on kadi dum do rewde ngeloba e wuddere mesalal bur webde e naade galo elamu allah
den almube be nani din konguli kawa no feewi bi
den non holi bawdo dannede
o jeeybe o wi
do yimbe dum wonata kono ala fof ko sadi allah
pierre jetti kongol wimo
minen min goppi fof min dewi e ma holi to dum jogori wuftande min
o wiibe
e gonga modo wi on so bi neddo o jodi ma e jappere mum darjunde de sanga de fof hesditi onon rewbe am bene ma on jodo e jappeje sappo didi ngam nyaawde cuudi israila sappo didi kadi kala gaccuda sababunde indam galle mum minirabe mum mawnirabe mum yummum baba mum sukabe mum walla gese mum ma heb ko buri dum don fof laabi temedere te hebat ngurndam ha abadadam kono hewbe ardibe be ma battido te hewbe battindibe be ma gardo
macha simore nogas
gatilamu asaman ngu way kono dum do ni meedi wadda saha jomge sa reseng yalt subaka law ngam danje fitram golle en be dawni gesamum be kawri e nyalawma denar yong o dawni be sanga waktuji jenay subaka o yalti kadi o tawi wodbe ina e dingiral badani hay batte o wi dum en jehe ononne gollo yodon e gesam reseng he mami yobon ko hani yobede ko benne pokiti o yalti sanga waktuji sappo didi o yalti kadi sanga waktuji tati kikide o yifitram golle en o waddi e mumen no waddi e beni tiagal dum o yalti kadi hedde waktuji joy kikide o tawi kadi fitram golle en ina don o wi dum en holi ko wadi odon nyalla do tawa on badani hay batte be jaabimo be bi wadi non ko min galamo min gollani o wiibe jehe ononne golloyodon e gesam reseng he den yehi ha kikide jom geso o wi batulo mum o noddu fitram golle en be joba dumen gadoroda sakkitibe jettede be cakkitoroda adibe jettede be yettonobe sanga waktuji joy kikide be ngari totta goto e mumen fof dinare yam adinobe jettede be ne ngari cikki ma jobe ko buri dum kono goto e mabbe fof totta ko dinare yam hono no beni debbe kebi din jobdi be goni e ngormade faade e jom geso o abe biya be do fitram golle en golli tan ko waktu goto pondan jobdi amen tawa minen amin golli nyalawmono worno e ngeenaange hartunge jom geso o jaabi goto e mabbe wi sehilam mi funtanima mate wona ko an jabno mi ettirma dinare yon nde non jettu jobdi maande ha ko min wela fondudema e o cakkitiido jettede mate wona ko ko belami badanmi e kalisam walla ko ko moddumi ko addanma hirde ko hono non wattindibe be jogori ardade ardibe be battindo
tawi yesu ina ngabbita faade yerusalem deyi almube sappo yidido be e lawol wi dumen
kedo de edeni ngabbita yerusalem ko don bi neddo o jogori weddede e juude ardibe yettinobe sadaka e sariyankobe mabe paw e makko kugal mayde be badamo e juude be gona yahuda en be benne ma pijirmo karwisomo pengamo kono o wurtat nyande nyalawma tata bijo
nden yumma mum bibbe sebede battini sukabe mum yesu dicci nyaagi dum ballal yesu wimo
holi ko jidda
o jaabimo o wi
njidmi ko poda bibbam dido be takko ma salaamima hen goto wona bange ma nyaamo goddo wona bange ma nano
yesu jaabi wi
on ganda ko nyaagoto don bele odon baawi yarde mette de jogormi yarde de
be jaabimo be mbi
amen bay kay
o wiibe
ma on jarde kay kono non wona min foti subade sawnotobe mi den jonde jeydumen ko be babam fodani dumen be
den sappo be nani dum chakani bandirabe dido be e on saha o noddibe kambe fof o wiibe
odan gandi lambe be la mori dowlaaji mumen ko kufunaaji towdi kadi ardibe be ina kolla di bawde mumen wana non dum foti wade e mon onon kono so goto e mon yidi wonde mawdo foti ko wonde charwo mon kadi so goto e mon yidi wonde gardido foti ko wonde maccudo mon ko non binado ardi o arani sarwede o ari ko sarwude e rokkirde wonki makko ngam sotude hewbe
nden be jalti yeriko diddal mawngal rewi e makko wumbe dido ina jodino e sarallawol he nani ina wiye yesu nana yaha goni e wullude ina mbiya
cherno taru dawudo yurmo min
diddal gal woni e furadebe ina wiya yobe deej kono be beedi kadi wullude abe mbiya
cherno taru dawudo yurmo min
o darti o noddibe o wi
holi ko jiddon mi wadana on
be jaabimo be mbi
jarno mi gidi ko gumdinamin gumdinamin
bernde makko heewi yurmende o memi gite mabbe don e don tan be gumti be dewi e makko macha simore nogas ego nden be pandima Yerusalem habe jettima Betafase e dow haire Olive o neli almube dido yo jettoyo o wi dumen
jehenato ye e ngoy wuro wongo yeso mon so on jettima mo on jido ne don babba jarla ina humi ina wondi e molamo kumteedi gaddanon mi so wodi biido on hunde biyedum jomirado o ina soklidi don e don ma on goppe gaddondi
dum ardi ko bele dum do ko annabi o wino ina timma
mbi'e besgu siam yeew lamde ma nani ara e ma ina wondi e yankinare ina waddi mbabba ina waddi molo bidaba
e on saha almube be jehi mbadi ko yesu yamiri dumen ko be gaddi mbabba njarla ba e molo mum be jappi e majji wutteji mabbe o waddi ko buri hewde e diddal he werti wutteji mumen e lawol wodbe goni e helde chata kecce ina berte e lawol he be gardimo be kedi chagal makko ina gulla ina biya
heddungal worani tanum dauda o yo barke jippo he garowo he inde jomirado o teddungal wodani gondo to nokkuji burdi towde o
den onati Yerusalem yimbe be putti jirgitaade ina mbiya holi o kam diddal gal woni e jaabade ina wiya
ko annabi Yesu mo Nazaret e der diwan ganile
onati e galle Allah he o riddi yeyannobe e sodannobe don be fof ko libitaabe weccobe kalisbe e jodorde yeyobe polibe tagal dum ko wiibe
ina winda gallam ma laato torordo kono non odoni battamo suudorde wiibe
wumbe e lajoobe battimo e der galla Allah he o sellini dume ardibe yettinobe sadakbe e sariyankobe be cheki ne jii gede kawnide de o wadata de e den nani sukaabe ina gulla e der galle Allah he ina mbiya ko dum wadi be mbimo
anani ko be kalata ko
o wiibe
ey minani kay mate on meeda tarade dum do a wadi ha wasnube e muynobe batti yettudema
tagal dum o serti e mabbe o yalti sare de o fayi betani o walo yiton subaka jango e mum tawi o mo ruttoto sare to o heydi e lawol o soyni jiwi e sara lawol he o seli kono ala ko tawi e makki so wana berem lefi e on saha o wiki
wata waddi be ha abada
done don jiwi ki yori kos den almobe be jidum kawa namnimo bi
holino ki jiwi yori joni tan
o jaabi be o wi
e gonga modo wi on so tawi odon jogi holare kadi on cikkitaaki ma on diw wadde ko banmi kiido jiwi ko ma on baaw wiide haynde do hayre duggito do gonda do pukkoyo da der geej wonira non kala ko nyaagori don tornde tawi odon gongdini on kebat
onati e der galle Allah he do woni e janginde do ardibe yettinobe sadakbe e hohobe lenyol be battimo namni bi
holi to pawda gede de badata de holi jamirdo made
o jaabi be o wi
ko namnal gotal tan min ne namnatomi on so on jaabima mi halana on holi to paw mi gede de badan mi de holi neldo yaaya yo baptisoy ko Allah wala ko yimbe
be ngoni i yewtidde e koye mabbe abe mbiya
so en bi ko Allah nelimo ma wonam no en holi ko wadi en gongdinanimo kono kadi so en bi ko yimbe nelimo diddal ngal yanate men ngati yimbe be fo njagiri yaya ko annabi
den be njaabimo be bi
min nganda huli neldomo
o hebbiti o wiibe
den non minne mi halanta on holi do pawmi gede de badan mi de holi ko ngandudo ne dum do meedi wadde saha goto gorko goto jogido sukabe dido worbe badi gadano o wiidum mingelam daw hande to ngesere cento biddo jaabi wi dawani kono de yehi ha boyi bernde makko waccimo o dawi babirado o noddi biddo dimmo o wiidum kanyum ne yo daw to ngesere cento on jaabi wi ey baba mami daw kono dawani holi e mabbe jabando baba mum ko wi ko
be njaabi be mbi
ko gadano o
nden yesu wiibe
be gonga mudo wi on rendinobe juuti be kanyum en e rewbe yeyobe tebbuli mum en be nana gado on naade e laamu Allah he gati yaya ari e mon kadi holli on laawol pewal on jabanani dum kono rendinobe juuti be kanyum en e rewbe yeyobe tebbuli mum en be gongdinim te hayne jidon dum de berde mon baccaki on gongdin don mo kedo de gollo tindol gongol gorko goto meedi wadde ngesare sen howi dum ha hibbi asibidirka wali kiw tagal dum wodi be o wadde rem peccen o danni den yehi ha boggere resen faandima o neli to remobe to sarwobe makko yo ngaddo noy mo gedal makko e ngurnaani ngesa he kono remobe be njaggi sarwobe be pi hen goto ha bakki e jijam mum mbari goddo o beddi tatabo o e kaade jom geso o neli e mabbe sarwobe burbe adanbe be hewde kono remobe be mbadi be no banno be ni o sakkiti neddo ton bi ko gorko o wi mabbe kersubiyam o kam kono de remobe be jibi ko o biyondiri e koye mum men ko o do woni donowo o ngare mbaren mu kapten gesa ba e on saha be jaggimo be beddimo to caggal ngesato be mbarim joni non so jom ngesare sen o ari holino wadata remobe be
be jaabimo be mbi
o warat be remobe bonbe ha maaya pak o watta ngesa ba e juude wadbe totteebo mo geddal makko e ngurnaani mappa de basoña fof
tagal dum yesu wiibe
ma taw kay won tarimo dum do e bindi he haire de mahobe be nduunyinde ko kayre wonti hore maadindi ko dum woni ko joomiraado o wadi te ina hauni e gitemen ko dum wadi modo wi on malaamu alla ngud hepte e juude mon resnde leñol badawol ko ngu haandi kala jando e den haire ko kanyum monnyoto kadi kala mo de yani nirkoto
den ardibe yettinobe sadak be e farise en be nani tindi makko di paami koy mumen di pay be ngoni e yilaade no be jaggirimo kono be ciusaano yimbe be ngati kambe fof be jaggirnomo ko annabi macha simore nogase didi yesu haldi kadi tindi wiibe
laamu asaman way kono lamdo badannodo bi yum gorko yange oneli sarwobe makko yo noddunoy mo nyaamobe kono non noddaabe be chali arde oneli kadi sarwobe wodbe o wiidumen biye teddiniraabe be battari ndi feewnda ma ha gasi mi hirsi gay e jawdi gondi payndi hankadi fof feewi yobe ngarbe gottonomi kono teddiniraabe be palkisimo jehilaabi mumen be pay gese mumen be jehi juloyaade heddibe be njaggi sarwobe be koyni dumen bari dumen lamdo o seki neli soldotebe mum maroybe en warobe koy nduppi wuro mumen tagal dum o wi sarwobe makko kadi bottaari ndi feewndama kono teddiniraabe be kan dani e nyamde ndi dum non ndewe e beddaaji mawri he noddon kala mo kawrudon sarwobe ndewi e beddaaji he ndendini kala be kawruno gila e bonbe ha e moddube galle yange o heewi haawi nyoj de lamdo o naati ngam yiide noddaabe be o soyni gorko mo ornaaki wutte yange o wiimo sehilam holin natirda do tawi bornaaki wutte yange kono o ronki jaabade e der dum lamdo o wi sarwobe be tonge juude makko e koyde makko beddo de mo e der nibbere bowal he don do bojji e kamtaali jogori wonde ngati ko heewbe nodda kono ko seeda suba
de dum benni farisa en denti ngam yewde rullinirde mo hala makko be neli ciagal dum hunde e almube mabbe wondude e wonanbe herod yombim
cern amin gandi ko a gongi yante janginta lawol alangol ko e gonga a hulani hay goto ngati wona fayda ku neddo jewata dum non halan min holi ko ganduda e dum do yobde cesar alaman ene yamira wala ala
kono amo anduno kala banta yagal mabbe ko dum wadi o wiibe
ko on nafi geji holi ko wadi odon tufomi kolle kam kalis jobirtedo alamano
be gaddanimo denarion goto o namniibe o wi
holi mo jeyngo yeso natango do e ndedo inde
be jaabimo be bi
ko cesar jey
tagal dum o wiibe
den non totte cesar ko jey totton alla ne ko jey
den be nani ngol jaabol be kawa be ngoppimo be jey e der on nyalama goto wodi sadusa en arbe to makko ko ben biyata ummital wodani namnimo dum do
cerno musa wi senedo mayi danyani minyu wala mawnum ina foti bamtude jom sudumum ngam danyande dum iwdi meedi wadde worbe jeedude jidube yumma e baba e der amen afu o resi mayi danyani di mo bamti debbo kanyumne mayi danyani tatabo ne rewi don wori non ha kambe jeedude fobe kawri tagalde be mayi kambe fof debbo ne mayi nyande ummital mayi holo mabbe mo wonata jom sudumum ngati kambe fobe meedi resde
o jaabibe o wi
ko on majjube sabu on paamani wona bindidi wona baawde alla de gati somaabe ummitima worbe ndesata rewbe ndesataake be ngurdata kono malaikaaji gondi dow asaman dini ko faati noone ummital maabe mate on taraaki ko alla wi on ko o wi min ko mi alla ibrahima ko mi alla isaaga ko mi alla yaaguba alla wona alla maabe ko alla wurbe
yimbe hedotonobe mobbe kawa sababunde ko janginat noko den farisa en be nani o dejjini sadusa en be bendenti gando sharia goto jeyado e mabbe yidi tufade mo nam nim wi
cerno e der sharia he fof holi hen yamirore burnde fayodinde
o jaabi mo o wi
yidir jomirado alla ma bernde ma fof fittandu ma fof e hakkille ma fof ko den woni yamirore burnde mawnude burnde fayodinde yamirore dimmere waande nonde nani yidir koddido ma no hore mani sariya o fof e jangde annabaabe de fof tuugni ko e den jamiroje di
do farisa en be denti do o namni dumen o wi
holi ko ganduɗo ne almasihu o ko tanum holi on
be njaabi be bi
ko tanum daud
o wiibe
den non holino daud waawiri noddirde mo jomiraado caggal de ruuhu o longini dum dumdo jomiraado o wi faade e jomam jodo nyamam hami wada anbe ma les jaabordima den non tawde daud wiyata mo ko jomiraado holino wonirta tanum
kambe fof be donki jaabade mo hay kongol gila nyande hen imbe fof natti susde namnade mo hunde macha simore noga setati den yesu wi diddal gal e almube mumbe
ko sariyankobe be e farise en be poti firade sariya musa o ko dum wadi odon poti jabande be mbadon kala ko be bi on kono woto nyembe golle mabbe ngati be badata ko be janginta ko be kabbat dongle teddude be nimnda dumen e yimbe kono hay pedeli mabbe memata hen kambe koy man kala ko abe bada be badirta dum ko bele yo be jiye ko dum wadi abe kabbat talki mawdi abe ndasa cebe wutteji be jidi tan ko jolle burde setinaade e der kudule e batirde be jidi tan ko salminede calminali teddudi e nokkuji kewdi yimbe e noddirede cerno kono onon woto jabe noddirede cerno ngati jogi don tan ko cerno goto te onon fof ko on bandirabe woto bi'e hay goto baba e dow leydi ngati jogi don tan ko baba goto manam gondo dow asamano woto jabe noddirede gardido ngati jogi don tan ko gardido goto manam almasihu o burdo e mon mawnude foti wonde ko carwoowo heddibe be kala mawni kinido yandinte kadi kala jan kinido mawninte musiba wodani on onon sariyankobe e farisayen naafi geji odon chokodamal laamu asamangal on natata onone koy mon kadi on gacchata yidbe naade nata musiba wodani on onon sariyankobe e farisayen naafi geji odon morko jawdi diwbe sankoraabe duttodon kadi badon torali juudi ngam mojji kinade ko dum wadi on paweta kugal burgal hittude musiba wodani on onon sariyankobe e farisayen naafi geji odon dannoro bang yo bang gila e leydi ha e geji ngam danje tubdo goto duttodon kadi so on dani dum badon dum neddo jahannama burdo on bonde laabi didi musiba wodani on onon wumbe do be wumbe odon biya so neddo wondiri suudu alla ndu ko mere kono so wondiri kange suudu alla o natni hore mum fuube wumbe holi hen ko buri ko kange o walla ko suudu sen noru kange ndu odon biya kadi so neddo wondiri sakkorde de ko mere kono so wondiri sada gondo dow sakorde o natni hore mum wumbe holi hen ko buri ko sadak o walla ko sakorde sennore sadak ne den non kala gondirdo sakorde de wondiri ko kayre e kala ko fawi e dow mayre kala gondirdo suudu allandu wondiri ko kayru e koddo e mayru o kala gondirdo asaman o wondiri ko jappere allande e jodido e mayre o mustiba wodani on onan sariyankobe e farisa en nafi geji odon gittana alla asakal nana wondude e pudi chafnoji goddi kono odon palkiso ko buri fayo dinde e sariya heko hono pewal njurum e holare denne dey ko dum ponnodon wadde tawa on palkisaake ko heddi ko ko on wumbe do wobe so mbubu yani e njaram mon on ciwat ngitton dum tawa non odon moda ngeloba musiba wodani on onon sariyankobe e farisen nafi geji odon lawde caggal koron e lehon tawa der mumen ina heewi nguykaaje burtende farisa gumdo lawdu der o ko adi fof den ma caggal on e lab musiba wodani onon sariyankobe e farisen nafi geji badon kono janale danwinade de bowol mumen yodi tawa der mumen ina heewi die e tuuni baadi kala onon ne ko non badon e jiide odon nandi e feewbe kono non der mon ina wi gambal nafi gaago e onyare musiba wodani onon sariyankobe e farisa en nafi geji odon maha janale annabaabe be odon cinka janale feewbe be duttodon biyon sinno amin tawano jamanu taniraabe amen min bamdataano e mumen rufti diye ma annabaabe be hono non on cettanimo koy mon giwdon koy warannobe annabaabe be tawde ko non jokkite ko taniraabe mon puddino ko ha timma baaji leydi cohe bonde holi fof no miijortodon waasde weddede jahannama ko dum wadi modo nelde on annabaabe e hakkilanteebe kanyum en sariyankobe baron hen hunde pengon hen hunde karwiso don hen hunde e der batirde mon ngabbodon dumen wuro yowur hono non ko e mon diijam be biyaani badaali dam fof yantata gile diijam abel pewdo o ha e diijam sakari bi barasi mo barno don hakkunde suudu allandu e sakkorde de e gogo mbudo wi on dum fof yantata ko yo odo yonta Yerusalem Yerusalem an cankowo annabaabe bardowo ne laabe e mum kaade o holino foti laabi jinmi rendinde besnguma no gertogal rendinirta choppi mum e les bibji mum ni kono non on jabaani ko dum wadi ma on dalde galle mon tawa ko winde gati mbodo wi on hankadi on gonta yitam haajane biidon yo barke jippo e garowo inde jomirado o
macha simore nogas e nay yesu yalti galle alla o woni e yaade almube mum kepti dum goni e holdude dum mahateji galle alla de o hebbiti o wiibe
on jiidum do fof e gonga modo wi on hay hayre wotere accetaake e dow wonde de fof memat leydi
o heboyi dow hayre olive o jodi ton almube makko ndeeyimo bi
halan min holinde dum aroita e holi male gartal ma kanyum e cakkite aduna
o jaabibe o wi
ndeno de woto hay goto homtude on gati hewbe ma gar jetta indam goto e mumen fof wiya ko min wodi almasihu o te mabbe komtu hewbe ma on nan dilla hareji kabre don hareji kono woto kule ala sago dum wada kono wona tata o gasirde aduno ma dawla habo dawla goddo laamu yana e laamu gongu ma hegeji mbad leydi yerba e wonno kuuji den gede fof ko fuddode ngati wera tan den ma yimbe naw on e nyawirde belodon lepte mbare don lejjidi fof ma ngagn on sababunde indam e on saha ma hewbe goppu holare mumen ngona e jam fundirde e anyondirde e koy mumen ma anna babe fenobe hewbe peñ kom ta hewbe ma bonande saro ha yidde yimbe hewbe saaya kono kala tinnido ha jofi ma dande odo kabaru modjo patudo e laamu Allah ma yeyne e aduna he fof no fotiri bele yimbe be fof ina keba sedam fagungu e on saha aduna o gasa so on ji haram kalkowo ma annabi Daniel hal no o ina e nokku cenido he yo tarido dum fof fam den be dum tawi yude fof yo ndogan kaaje modum tawi do bildi fof woto tellano kaake mum modum tawi gese fof woto ruttano wutte mum ko woni daw musiba faade e rewbe so wiibe kanyum en e muyninobe den balde torde Allah woto dogdu mon arde e saha chaddo dannade wala nyande nyalawuma foftere gati den balde lepte mawde de meeda wadde gila aduna fuddi jogorani wadde ha abada ma bad sino tawino kewal din nyaldi ustanoka hay goto dadatan kono kewal majji ma uste sababunde be Allah subibe be on saha so wodi biido on jewe almasihu o nani wala o mona woto njabe ngati almasihu en fenobe e annabaabe fenobe ma peñ te ma bad mandeji mawdi e kawisaaji ngam etade homtude haybe Allah subibe denon onon deno de mi habri on gila dum arani taw so tawi wodi biido on jewe o mona der jerende woto jehe walla so wodi biido on jewe o mona to der cuudito woto jabe hono no majje majirto e asaman gila funnaage ha hirnaage ni ko non bi neddo ardata do jiba woni fof ko don dute dentata ciagal di nyaldi lepte tan nage nibbidat lewru natta yaynade kode asaman chama bawde wewde dimbo e on saha mamande bi neddo o feñ e weyo den lejji aduna di fof ma kamtu jiyamo kanko bi neddo o oma aray dow duule weyo omo wondi e kaddi bawde e darje butu falgal wutta o nela malaikaaji makko gila funnaage ha hirnaage gila rewa ha worgo ngam rendinande mo be o suwibe kala do mbawi wonde e aduna yewe jiwi so chate makki keccidi berem lefi makki bilti on gandat ndungu faandima hono non so on jiidum fof gande o battima o mona damal galle e gonga modo wi on o yonta yawtata muk tawadum fof arani leyde asaman ma pirto kono konguli am pirtata ko muk kono non hay goto anda mane ngun nyalngu walla on waktu arata hay malaikaaji gondi do asaman di ganda hay biddo o anda ko baba o goto andi no jamaanu nuhuni ko non wayata subi neddo o ina ara e on jamaanu hada ilam du fandam arde himbe ina nyamanno ina jaranno worbe ina desatno rewbe ina desetno ha nyande nuhu joli elana he be tinani be matani tan ha pusam dam yani e mabbe reggini be kambe fof garal bi neddo o ko non wayata e on saha worbe dido wonbe e gesa ngota hen goto ma nawe goddo woppe rewbe dido undobe hen goto ma nawe goddo woppe den non mbalde gite kecce gati on ganda holi nyalgu joomi mon arata paame dum do sinna jom galle ina anduno holi e waktuuji jamma gujjo foti arde daanatono ko kadi woppata dum dajjita galle mum ko dum wadi onon ne peewdito de gati bi neddo o arata ko e waktu mo on cikkaano den non holi gondo charwowo kolnido hakkilante ma kalifa mum resdi yimbe mum yo rokkudum en gura kala nde yonti malu wodani on charwowo so tawi kalifa mum arti te tawi ina wada golle de resdanode e gonga modo wi'a on ma kalifa o resndumo ngalum on fof kono non so tawi on charwowo ko bondo biyowo hore mum kalifa mum leeli artude kadi woni e fiide sarwobe wodbe be woni e nyamdude e yardude e mandilobe den ma kalifa o artu e nyalawmo mo sikkano e waktu mo tinano wadamo gane didi feccamo gedal nafigeji don do bojje kamtali jogori wonde
macha simore nogas e joy
e on saha lamu asman guma nandu e bombi sappo jettudi lampaji mu men jehi jabboyaade jambaajo gorko hen joy ko puudi joy keddidi di ko kagolindi puudi di jetti lampaji tawina warani jobaari nebam kagolindi di non nawori nebam ndeke jombaajo o jengi arde kambe fof be ngongi be daani ndeyi ha feccere jamma wulango fetti wi jombaajo ari njalte njabboyede nden be pini be ngoni e fewndude lampaaji mabbe bombi puudi di mbi kagolindi di ndokke min e nebam mon he ngati lampaaji amen nana nyifa kagolindi di mbi ala ngati ko min jogi ko yonata en enen fof njeheto yeyobe to codo no yon koy mon e on saha puudi di codo nebam tan jombaajo o yetti caggal majji pewni tinodi di naddi e makko e der dambordi he damal ngal udda ndey ha boy bombi keddiri di ngarti ngoni e wullude ina mbiya cerno cerno uddit min kono o jaabibe o wi e gonga modo wi'a on mi anda on nden non balde gite kecce ngati on ganda wana nyalngu ngu wana waktu o wayata kono gorko gondo e dannade noddi sarwobe mum resni dumen ngalumum o resni hen goto talanguji joyi goddo o talanguji didi tatabo o talang goto goto hen fofu e ko wawi tagal dum o danni don e don charwowo kebnodo talanguji joyi o yehi juloroyade dum danci hen kanyumne joyi goddi desndanodo talanguji didi one wadi non danci hen kanyumne didi goddi kono desndanodo talang goto o yehi asoy ngaska suudi dum hen den wadi dumunna juudo caggal mum kalifa mabbe arti noddi be woni e hiso daade e mabbe desnanodo talanguji joy o ari addi joy goddi di wi kalifam desnduno dami ko talanguji joy mi danci hen dido joy goddi kalifa makko o wimo golle ma pewi ka charwawo moddo kolnido tawde a holli adiyankagal e gede tokose mami resnde gede kewde fayida arwel todo e am charwawo desnanodo talanguji didi one ari kanyumne wi kalifam desno dami ko talanguji didi mi danci hen dido didi goddi kalifa makko o wimo golle ma pewi ka charwawo moddo kolnido tawde a holli adiyankagal e gede tokose mami resnde gede kewde fayida ar weltodo e am desnanodo talang goto o ari kanyumne wi kalifam modo anduno ka gorko kittudo ada sonyada awano ada rendina da sarano awdi ko dum wadi kulmi njami ngubboymi talanguji ma nda kake ma nani kalifa makko jaabi mo wi charwowo bondo gamdo tawde ada anduno modo sonyodo mi awano modo rendina dumi sarano awdi holi ko hadna ma wadde kalisam e banke bele ina wodo ko dancumi hen so mi artayi korkite talang o e juude makko totton dum jom talanguji sappo o ngati kala jogido ma beydane ha hebbina kono mo alao hay seeda mo jogi o heptete charwo mo ala nafore onon
beddode dum e der nibbere bowal he don do bojji e kamtali njogori wonde so yehi ha bi neddo o ari e teddungal mum kanyum e malaikaaji di fof ma jodo e jappere mum teddunde ne yimbe aduna be fof ma dentu e yeso makko kadi ma o faltobe no gaynako faltorto bali e beyni ma o wad bali di jungo makko nyamo o wada beydi jungo makko nano hono non lamdo o ma wi wonbe jungo mum nyamo be ngare kebe laamu ngu desanano don gila aduna tagangu onon be babam barkini be ngati mi heydino nyammin don mi mi domdino njarnu don mi mi woni no tumaranke jippin don mi mi holino koltin don mi mi nyawino toppiti don mi mi sokanoma ngardon yide mi e on saha ma febe be njaba mo mbiya jomirado holinde min jima ada heydi min nyammin ma walla ada domdi min jarnuma holinde min jima ada woni tumaranke min jippin ma walla ada holi min koltin ma holinde min jima ada nyawi walla ada soka min gar yidama lamdo o ma jaba be dum do e gonga modo wi on kala de meno don wadande dum burdo famdude e bandira bambe ko min badano don dum ciagal dum ma o wi wonbe jungo makko nano be goddo de kam onon be Allah hudibe taye der jeyngol gol nyifata ha abada gol Allah resani iblis e malaikaaji mum gol gati mi heydino on nyamminani mi mi domdino on jarnani mi mi wonino tumaranke on jippinani mi mi holino on koltinani mi mi nyawino kadi mi sokanomo on garani yidem nden mabbe jabamo kambe ne be mbiya jomirado holinde min jima ada heydi walla ada domdi walla ada woni tumaranke walla ada holi walla ada nyawi walla ada soka min kakkitanima mo jabo mi dum do e gonga mudo wi on kala ne meno don wase wadande dum goto e beedo burbi famdude ko min basna don wadande dum hono non ma kugal ha abada fawe e dow mabbe kambe oni be feewbe be keba ngurnam ha abada
macha simore nogase jeegom den yesu gayni din wajuji fof wi almube mumbe
odan gandi ko balde didi keedi en e kewdandore ngu tebina do o ma jagge fenge
e on saha ardibe yettinobe sadakbe kanyumen e hohobe lenyolbe den toyi galle horeje yettinobe sadak biete do kayif kambe fof be jettidi pellital tuntindade mo be jaggamo be mbaramo abe mbiyadno
en potane jaggudem e der kewhe bel wat yimbe be jirgitade
do yesu woni betani galle simo nyawdo barasdo debbo goto batti dum ina jogi guttu baddo nebbam urdam tiddam choggo o tawi yesu ina nyam o wuji dum den almube be jidum metti ngoni e wiide
holi ko nde bonnande woni dam nebbam urdam ina wawno yeyede kalis kewdo to te wasbe
yesu faami ko be kalanno ko wiibe
holi ko wadi odon tampina o debbo ko wadani mi ko ina yodi ngati odon gondi e wasbe nyande fof kono min on gondata e am nyande fof ko wadi nebbam urdam e bandam ko o wadir dum ko ngam ubbugolam e gonga modo wi on kala e aduna he fof no fotiri do odo kabaru mojjo yeena ma ko odo debbo wadi ko jangte te ma o siftore
e on saha goto e sappo e dido be hono Judas Iscariot yehito ardibe yettinobe sadaktu wi dumen
somi addani on mo holi ko jeena tonmi
be limi chafande tati mbudu kalis danejo be tottimo tuginden o woni e yilade mosel no wadirimo e juude mabbe e nyalamba gadano kew mburu bo ala lewir he almube be ngari namni yesu mbi dum
holi to jidda min keblonoyma hirande kew dandore de
o jabi be o wi
je heto sare to naton galle kari mbiyon dum cerno o wi waktu mum yoni kadi koy galle ma he mauninta kew dandore ngu kanyum almube mum
almube be mbadi ko wino dumen ko kebli hirande de den yehi hakikide o jododi almube sappo idulo be be ngoni ehirtade do be kirtoto do o wi
e gonga mudo wi on ma goto e mon jamfomi
be tuni no feewi goto e mabbe fof woni en namnade mo ina wiya
jomirado mbar wona min
o jabi o wi
kolom biddo e am jungo mum e lahal o ko on jamfotomi bi neddo o nana yara no windirano faade e mum ni kono musiba wodani on jogordo jamfaade mum kanko bi neddo hay wasno do jomum jibinede buranno e mum
Judas jogordo jamfaade mo jetti kongol namni mo wi
cerno mbar wona mi
o jaabi mo o wi
ko an haldi hunuko ma
no be kirtoto do yesu jetti mburu cagal nde yetti Allah tajimbo totti almube mumbe wi dumen
nde hedum do nyamon ko bandan
kadi o jetti koppu ndiyam reseng cagal nde o yetti Allah o totti be o wi
onon fof ngare hen dum ko diijamam diijam tabitino jam aadi keso o ndufana dam heewbe ngam yafiya bakkatuji mumen dam modo wi on hankadi mi wonta yardam do ndiyam reseng ha ngene jaddoyden kesam e der laamu babam
cagal nde be jimi jimdi njettor be jalti be pay hayre olive e on saha o wiibe
e der odo jamma onon fof ma on pergito e am gati ina winda mami fi gaynako o ornde balinde saro kono somi wurti mami adoy on galile
e der dum pierre jetti kongol wima
hay sinno tawi heddebe be fof pergetima e ma min mi fergita ko mok
o jaabimo o wi
e gonga modo wima hande e odo jamma ngori joggata tawa a yeddani laabi tati ada andimi
Pierre wimo
min mi weta mokmi andama hay so mbodo jogori maydude e ma
almube be fof kadi mbi non cagal dum yesu yettodi e mabbe e nokko beteedo jetsemane wiibe
njodo dedo min modo toroyoto
o jetti Pierre e bibbe sebede dido be bernde makko fuddi heewde sunare e faire e der dum o wiibe
sunare berndam nana warami keddo dedo perte gite mon no amni
o wodditi seeda o dicci e leydi o woni e torade e dido konguli
baba so tawi ina wona woddinam de mette kono non woto wad ko welatami ko wad ko welatma ko
o arti e mabbe o tawi e bedani o wi Pierre
on baba firti de am gite hay waktu goto tan perte gite torodon bele woto on jande e jarabi ruhu ina heewi sago modjo kono bandu ina famdi sembe
o wadditi kadi gongol o woni e torade e dido konguli
baba so tawi de do mette mbawa woddinede tawa mi yarani dumen yo sagama wad
o arti kadi o tawi e bedani gati gite mabbe ko teddunode doingol o wodditibe kadi o woni o tororade no adanni tatabol cagal dum o arti almube be o wi dumen
ha joni gondon ko e danade odon pofto onji waktu o yettima
bine do wadama e juude bokko dinobe gummoden jehen onji gondo e jam faade mi o nani
o gaynani halde ha Judas goto e sappo idido be yetti ina wondi e yimbe hebe jogibe silamaaji e chabbi nelnobe ko ardibe yettinobe sadak be e hohobe lenyol be gondo e jam faade mo o hollinobe holi maande ne jogori wadde o winobe
bo jogor mi urnaade o ko on cugludon jakke on
don e don Judas batti Yesu wi dum
salmina ma cerna
cagal dum o urnimo Yesu jaabimo wi
sehilam ko aduma ko waddum
e on saha be batti be jani e Yesu be jaggi dum goto e wondunobe Yesu be fodi silama mum fi charwowo horejo yettinobe sadako mucciti nofrumu den Yesu wim
wattu silama ma e kufara mum ngati kala jettowo silama ko silama warata dum mata anda modo wawno noddude babam yo wallam kadi done don o neldonnomi ko buri konuji sappo didi malaika kono somi wadi non holino bindi di timmirta e bi ko ni dum foti yarude
e on saha o wi diddal ngal
so dan jaggami gaddoton ko silamaaji e chabbi e le ko mi tajo gonanno mi nyande fof ko e der galle Allah he modo jangina kono on jagganumi kono dum fof ardi ko bele bindi annababe di ina timma
jaggal dum almobe be fof goppi mo ndogi jaggunobe mobe nayi mboto kayif horejo yettinobe sadago tawi sari yankobe be kanyum men e hohobe ina denti Pierre rewi e makko to waddi ha e der dingiral galle horejo yettinobe sadake o naati e der dingiral galle he o jodo di e gardeji di ngam yide to dum jogori yumtude ardibe yettinobe sadak be e nyaawirde tawnde de fof ina njilotono fenande de cetti e Yesu ngam fawde dum kogal mayde kono be donki hay sinno tawi hewbe ngari ina cetto e makko fenande yimbe dido battindi ummade bi
ko kanko wi o mo wawi firtude suudu Allah ndu o maato dum e der balde tati
horejo yettinobe sadak o ummi wimo
ko hatma jabaade mati ananani ko be yimbe cetato e mako
o deji horejo yettinobe sadak o wimo
bodo namnorma Allah gurdo halan min so tawi ko an woni almasihu bi Allah
o jabimo o wi
ko an haldi hunuko ma kono mi de wi on tuggi joni mo on jibi neddo o ina jodi nyaama jom bawde o jiyon dum kadi ina ara e dow duule weyo
e der dum horejo yettinobe sadak o seeki chomchimum wi
o yinni Allah en choklani hankadi seedeji on nanri noppi mon ko o wi Allah ko holi ko gandu don hen
be jaabi be bi caggal dum be cirgi e yeso makko be gomsim woni hen ngoni e fiide mo kelle e hakkilaji ina mbiya
nongin holi piido mo tawata ko a woni almashi o
Pierre jodino ko bawal e dingiral galle he goto e sarwobe rewbe be batti dum wi
anne kay gondunuda ko Yesu Galile naajo
kono o yeddi e hakkunde yimbe fof o wi
ko kalata ko mi anda dum
caggal dum o fayita damal galle to charwowo debbo goddo yimo wi wonnobe don be
odo gorko e Yesu Nazareth naajo o gonduno
Pierre yeddi kadi gongol wi
mi wondi mi anda o gorko
nehi ha boyi seeda wonnobe don be batti Pierre bi dum
ina wadi koy mabbe jeyada sabu demgal mangal hollari to giuda
e der dum Pierre woni e wonde ina hudo ina wiya
mi anda on gorko
don tan gori joggi Pierre siftori dum do ko Yesu wino dum
gori joggata tawa a yeddani labi tati ada andim
o yalti bowal o woni o wayde bojji musdi Macha simore nogas jedidi subakallaw ardibe yettinobe sadak be fof e hohobe lenyol be njodo di ngam yewde no mbardi Yesu be tongimo be nawanimo Pilate gornero den Judas jamfinodo mo yi o fawama kugal nimso nangi dum artiri chapande tati mbudu kalis danejo be to ardibe yettinobe sadak be kanyumen e hohobe be o wi dumen
me bakudini wi konjan fimi mbo wiani wadani ko
kono be njabi mo be mbi
koni ko wondi me hen dum ko hajuma
Judas weddi kayso e der sudu Allah he yehi wado yi hore mum yerga ardibe yettunobe sadak be kocci kalis o bi
sare men o rokkani en wattude o kalis e kese ngati ko o jobdi yidam
tagal de be kawri e kongol be yetti kalis o be codi dum gesa maho lode ba ngam wadde dum ba mule arani en ko dum wadi ban gesa wiete ha joni ko gesa yidam e on saha dum do ko annabi yeremi wino timmi
be jetti chapan tati mbudu kalis daneje de ko dum woni cioggu mo besungu Israel tajani cioggu be ciodi dum en ngeso ma hawo lode ba honono jomirada o yamrirnomi dum ni
Yesu dari e yeso gorner he on namni dum wi
mbele ko an woni lamdo yahuda en o
o jabi o wi
adani halda hunuko ma
kononde ardibe yettinobe sadak be e hohobe be takkimo o jabaaki hay hunde ko don wadi Pilate wimo
mate ananani ko be takkuma ko fof
kono o jabaaki hay hen tobbere wotere dum hawi gorner ono fewi kala kew dandore gornero ina rokkanno yimbe be subade e sokabe be mo poti woppitanede ndeke e on saha ina wodno tokado maunulo inde bietedo Yesu Barabbas dobe dentido Pilate namnibe wi
holembo jiddon mi woppitana on
ko Yesu Barabbas wala ko Yesu bietedo Almasiwo
gati Pilate ina anduno be gaddanirim dum Yesu ko kiram kadi ndewo jodi to nyaawirde to jom suudu makko neli e makko wi
woto wat o gorko pewdo hay huune ngati e o jemma bennudo koydi makko tamponi kam no feewi
ardibe yettinobe satak be e hohobe be nduñi diddal gal e nyaagaade Pilate yo woppit Barabbas wara Yesu gornero jetti kadi kongol wiibe
holi e be do dido bo jiddon mi woppitana on
be njabi be mbi
Barabbas 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 Barabbas
Pilate namni be wi
nden non holi no badanan mi Yesu biitedo Almasiwo o
kambe fof be njabi be mbi yo namni be o wi
holi ko wadi ko boni
kono be beydi wullude abambiya
yo kanye yo kanye yo kanye
den Pilate yi ala ko wawi hen tawi kadi dille de ina beydo hewde dole yetti ndiyam soodi e yeso yimbe be wi dumen
mi soodi juudam e yiyam o gorko ko haaju mon
tambe fof be njaabi be mbi
yojija makko faw min minen e besugo amen
e on saha Pilate woppitani be Barabbas yamiri yo Yesu karwise ciagal dum totiri dum yo fengoye soldatebe gornorbe nawi Yesu to der galle lamordo to tarni dum habbere soldatebe de fof be borti chomchim makko be borni mo sabandor goro ciagal dum be cagni lefol koce be pili mo dum be badi kadi kewal e jungo makko nyam be dicci e yeso makko be ngoni e tonde mo aban biya be ngoni e surdude e makko abe jetta kewal ngal abe konga e hore makko den be ngayni tonde mo be borti sabandor o be borni mo chomchi makko ciagal dum be nayimo ngam fengoy demo de be njaltata wurongo be potti e gorko goto siren naajo betedo Simon soldatebe be bawni mo wakkade fengirde Yesu nde be jetti nokku goto betedo Golgota dum firti ko nokku laalagal hore be dokki don Yesu ndiyam reseng njillondirdam e njaram katdam rok yo yar den o meedi hen o sali yarde de be pegimo be badi chomchi makko kuraaji ciagal dum be njodi don abe ndenamo be bindi dalilu pengol makko be tinu dum e hore makko ko dum do be bindi o do ko Yesu lamdo Yahuda en e on saha tajobe dido penda e makko hen goto bange makko nyamo goto o bange makko nan yutotonobe mo don be ina dimbinat no koye gona e yennude mo biya
an pirtowo suudu Allah ndu ma dum he der balde tati o dandu horema si tawi ka bi Allah jipo he fengirde he
kono non ardibe yettunobe sadak be e sariyankobe be e hohobe fof gon kanyum enne e tonde mo ina biya
o dandi wonbe kono ronki dandude hore makko mase wona ko lamdo Israila yo cipo hankade fegirde ngogdinen mo wona o resni hore makko ko Allah yo Allah hakki mo hankari tawde leydi ngato wi ko bi Allah
tajobe fenganobe sara makko be ni ngoni e yennir dembo non tuggude e waktuji sappo e didi nyalawm ha waktuji tati kikide nibbere kunus wadi e der leydi he fof hedde waktuji tati kikide o wulli dande dow o wi
Eli Eli lama sabachthani
dum firtiko allam allam holko wadi goppudami hunde e wonnobe don be nani ko hali ko woni e wiide
modern note Elias
done don goto e mabbe dogi addoy taje tilde eponse suwi dum e binegara loggi dum e kewal faari dum e hunuko makko bele yo o yar kono heddibe be bi
dale jeewen so tawi ma Elias ardannu demo
tagal dum Yesu wulli kadi wulango mango taji e on saha rido suudu Allah o seki gila dow ha les wonti alluje didi leydi yerbi kaaje peeci janale gudditi senibe heewbe maynobe ngurti be njalti e janale ciagal nde o wurti be naati saare senine nde yimbe heewbe njibe mawdo soldatebe o e wondunobe e mum ngam rende Yesu be jino leydi ndi yerbiri ni e ko kewno ko fof kuli no feewi mbi
so gonga o ko bi Allah tigi
rewbe hewbe kadi ina lusindino ina choyno ko ben dewno e makko gila galile ina charwamu ina jeno e ben rewbe Maryam Magdala Maryam yummum Yaquba e Yusuf kanyumen e yummum bibbe sebede den yahi ha kikide gorko goto galo jeyado ari matte ari o wete ko Yusuf te kanko ne ko almuda Yesu o yahi to Pilate o namni bandu Yesu e on saha Pilate yamiri yo tottindu o jettu bandu ndu o hasniri dum lenke so pul o ubbi dum e yanande hesere de o yamirno yo asane e hayre tiagal dum o regni hayre teddunde o hippi dum e damal yanande he o yehi Maryam Magdala e Maryam goddo o ina njodino don ina kuccite e yanande he jango e mum manam nyalawma dewdo e kebungal o ardibe yettunobe sadak be kanyumen e farise en be jaadi to Pilate bi dum
lam min ciftori peno o wi ene de wurinde ma wurtu balde tati tiagal maade mum den non tino yamir yo yanade de toppete ha nyaade nyalawma tatu biitu o wota almudbe makko ngarde ngujjo bandundu mbiya yimbe be o wurti e hakkunde may den fenaade sakatiinde burata adantende bonde
Pilate wibe
soldotebe renobe nani njahe toppito ede yanane de no dole mon ponno
e on saha be njahi toppito yaade yanane de be takki e mayre hayre de be mbadi e mayre jelode be darni don soldotebe yonden macha simore nogas e jetati den yehi ha nyalawma foftere o benni sanga wendogo nyande hore yontere Maryam Magdala e Maryam goddo o njehi jewto yaade yanande de tan leydi yerbi no feewi malaika jomirado telli dow asaman regni haire de fawi dum banke jodi hen o wayno kono majjani kadi chomchi makko ina dan wono tal no bira damni gardeji di goni e signude kulol paddi bayino maybe ni malaika o yetti kongol wi rewbe be
onan woto kule bodanni jirot don ko Yesu penganodo o ala do o wurti horono wiruno ni ngarenji e nokku modilino njawno de njahon biyon albumi makko be o wurti te mawo adoy on galile ko ton joyi ton mo ko dum joginomi ko boda halana on
done don be gummi do yanande to tawi kulol e weltare maunde ina jibondiri e berde mabbe be dogi be nawani almudbe makko be on kabaru tan Yesu fotti e mabbe wiibe
on chalminama
be battimo be nangi e koyde makko be cujjanimo e on saha o wiibe
woto kule njehe mbiye bandirabam be yo kuccu galile ko ton be jiyatami
nerewbe be ngoni e lawol de huunde e soldatebe renannobe yanande be hoti wuro habri ardibe yettinobe sadak be ko kewno ko fof ardibe yettinobe sadak be mbaddi e hohobe be tiagal de be kawri e kongol be jeni soldete be kalis jondo be bi dumen
be ton ka almud be makko be ngari der jam tay odon dani gujji bandu makko teso gorner o nani dum mamin pol dum e hala min dandon e kala sabba
soldete be jetti kalis o badirino biyani hono non on kabaru sari e yahuda en ha e o nyalawm almube sapp e gobe jehi galile to hayrende Yesu wino dumende den be jimo be cujjanimo kono hunde e mabbe ina sekkitino o batti o wiibe
mi rokkama kala bawde dow asaman e dow leydi nden non charode aduna he mbatton lejji di fof no potiri almubam mbaptisebe e dow inde baba o biddo o e ruhu cenido o te janginebe rewde ko jamirmi on ko fof kadi gande moda wondi e mon nyande fof ha aduna gasa.